Jobe 1:1. Kwakukhona umuntu ezweni laseUzi ogama lakhe lalinguJobe. Lo muntu wayengenasici elungile, wayemesaba uNkulunkulu wabalekela okubi. Verse 2, wazala amadodana esikhombisa namadodakazi amathathu. Verse 3, impahla yakhe yayizimvu eziyizinkulungwane ezisikhombisa namakamela izinkulungwane ezintathu namabhanqa angamakhulu ayisihlanu ezinkabi nezimbongolo zezinsikazi engamakhulu ayisihlanu nezinceko eziningi kakhulu. Wayemkhulu lo muntu kunabo bonke abantu basempumalanga. Verse 4, amadodana akhe ayehamba enza idili endlini yaleyo naleyo ngosuku lwayo. Ayesethuma ebiza odadewabo abathathu ukuba badle baphuze nawo. Verse 5, kwathi lapho seziphelile izinsuku zedili lawo, uJobe wathuma wawangcwelisa, wavuka ekuseni wanikela ngeminikelo yokushiswa njengomumo wawo onke, ngokuba uJobe wathi, mhlawumbe amadodana amonile amthukile uNkulunkulu ezinhlizweni zabo, wenze njalo uJobe imihla ngemihla. Verse 6, kwathi ngelinye ilanga wafika amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova, kwafika noSathane phakathi kwawo. Verse 7, uJehova wayesethi kuSathane, uvelaphi na? USathane wamphendula uJehova wathi, ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo. Verse 8, wayesethi uJehova kuSathane, inhliziyo yakho iqaphele inceku yami uJobe na? Ngokuba akakho njengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo, omesaba uNkulunkulu, obalekela okubi. Verse 9, uSathane wamphendula uJehova wathi, uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? Verse 10, wena awumbiyelanga yini yena nendlu yakhe nakho konke okwakhe nxa zonke wabusisa umsebenzi wezandla zakhe na? Impahla yakhe yandile emhlabeni. Verse 11, kepha ake welule isandla sakho uthinte konke anakho, impela uyakukuthuka ebusweni bakho. Verse 12, wathi uJehova kuSathane, bheka konke nakho kusesandleni sakho, kuphela kuyena uqobo ungabeki isandla sakho. Wayesephuma uSathane ebusweni bukaJehova. Verse 13, kwathi ngolunye usuku lapha amadodana akhe namadodakazi akhe edla ephuza iwayini endlini yomfowabo oyizibulo. Verse 14, kwafika isithunywa kuJobe sathi, izinkabi bezilima, izimbongolo ziklabile eceleni kwazo. Verse 15, lapho amasheba etheleka azithatha, izinceku azibulele ngosiko lenkemba, mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Verse 16, esakhuluma lowo, kwafika nomuye wathi, umlilo kaNkulunkulu uwile ezulwini, washisa izimvu nezinceku waziqeda, mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Verse 17, esakhuluma lo, kwafika nomunye wathi, amakhaledi enza amaviyo amathathu, ahlasela amakamela wathatha, azibulala inceku ngosiko lenkemba, mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Verse 18, esakhuluma lowo, kwafika nomunye wathi, amadodana akho namadodakazi akho ayehla ephuza iwayini endlini lomfowabo izibulo. Verse 19, bheka kwafika kwadabula ihlane umoya omkhulu, washaya amagumbi omane endlu, yawa phezu kwezinsizwa zafa, mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Verse 20, wayesesukuma uJobe waklebhula ingubo yakhe, waphucula ikhanda lakhe, wawela emhlabathini wakhuleka. Verse 21, wathi, ngaphuma ngize esizalweni sikamame, ngiyakubuyela khona ngize. UJehova wapha, uJehova uthathile, malibongwe igama likaJehova. Verse 22, kukho konke lokho uJobe akonanga kamthelanga uNkulunkulu okubi. Jobe 2:1. Kwathi futhi ngeliye ilanga afika amadodana kaNkulunkulu emaphambi kaJehova, noSathane wafika phakathi kwawo ukuba eme phambi kukaJehova. Verse 2. UJehova wathi kuSathane, uvelaphi na? USathane wamphendula uJehova wathi, ekuzuleni emhlabeni nasekuhamba-hambeni kuwo. Verse 3. Wayesethi uJehova kuSathane, inhliziyo yakho iqaphele inceku yami uJobe na, ngokuba kakho njengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo, omesaba uNkulunkulu, obalekela okubi, usabambelela ekupheleni kwakhe, noma ungivusele ukumchitha engenacala. Verse 4. USathane wamphendula uJehova wathi, isikhumba ngesikhumba yebo, konke umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Verse 5. Kepha ake welule isandla sakho, uthinta amathambo akhe nenyama yakhe, impela yakukuthuka ebusweni bakho. Verse 6. UJehova wayesethi kuSathane, bheka, usesandleni sakho, gcina ukuphila kwakhe kodwa. Verse 7. Wayesephuma uSathane ebusweni bukaJehova, wamshaya uJobe ngamathumba amabi, kusukela ematheni onyawo kuze kufika okhakhayini. Verse 8. Wathatha udengezi ukuzozenywaya ngalo, wayehlezi phakathi komlotha. Verse 9. Wayesethi umkakhe kuye, usabambelele kupheleleni kwakho na, thuka uNkulunkulu ufe. Verse 10. Kepha wathi kuye, ukhuluma njengalokho wesifazane oyisula ekhuluma. Siyakwamukela okuhle kuphela uNkulunkulu, singamukeli nokubi na? Kukho konke lokho uJobe akonanga ngomlomo wakhe. Verse 11. Lapho abangane abathathu bakaJobe sebezwe ngakho konke lokho okubo kumehlele, bafika kuye bevela kwaba yilona lowo endaweni yakhe, ku-Elifasi umThemani, noBilidadi umShuhi, noSofari umNahama, bavumelana ukuba baye bamkhalele, bamduduze. Verse 12. Lapho bephakamisa amehlo abo besekude, abamazanga badazuluka, bakhala baklebhula kwaba yilona lowo ingubo yakhe, bafafaza amakhanda abo ngothuli beliphonsa phezulu. Verse 13. Bahlala phansi naye emhlabathini izinsuku eziyisikhombisa nobusuku obuyisikhombisa, akukhulumanga muntu kuye, ngokuba babona ukuthi usizi lwakhe lwalulukhulu kakhulu. UJobe isahluko 3:1. Emva kwalokho uJobe wavula umlomo wakhe waqalekisa usuku lwakhe. Verse 2. UJobe wathatha wathi, verse 3, makubhubhe usuku engazalwa ngalo, nobusuku obathi ukhulelwe umntwana wesilisa. Verse 4, lolo suku malube ngubumnyama, uNkulunkulu makangalunake phezulu, ukukhaya makungakhanyiswa kulo. Verse 5, ubumnyama nethuzi lokufa maluphiwe khona, uhlale ifu phezu kwalo, okwenza mnyama usuku makulwesabise. Verse 6. Ubusuku lobo isigayegaye masibubambe, mabungajabuli phakathi kwezinsuku zonyaka, bungangeni phakathi komumo wezinyanga. Verse 7. Bheka, lobo busuku mabungabi nalutho, kungangeni ukujabula kubo. Verse 8. Mababuqalekise abathuka amalanga, abalungele ukuvusa uLeviathani. Verse 9. Izinkanyezi zokuhwelela kwabo masiphenduke ubumnyama, mabulinde ukukhaya kungabikho bungaboni izinkophe zokusa. Verse 10. Ngokuba abuvalanga izivalo zesizalo sikamame, abufihlanga ukuhlupheka emehlweni ami. Verse 11. Angifanga ngane esizalweni na? Angibhubhanga ngane ekuphumeni kwami esiswini na? Verse 12. Amadolo angamkeleleni, namabele okuba ngincele na? Verse 13. Ngokuba kalokhu, ngakube ngilele ngithule khona, ngakube ngilele ubuthongo nginokuphumula. Verse 14. Kanye namakhosi nabeluleki bomhlaba abazakhela izinqaba zamathuna. Verse 15. Noma kanye nezikhulu ezinegolide ezazigcwalisa izindlu zazo ngesiliva. Verse 16. Noma ngangingekho njengokuphumileyo okuthukusiweyo njengezingane ezingazange zibone ukukhanya. Verse 17. Lapho amashinga ayekile ukudlova, lapho baphumula abaphelile amandla. Verse 18. Lapho iziboshwa ziyatabhaya kanye kanye, azizwa izwi labazicindezelayo. Verse 19. Lapho nabancane nabakhulu bayafanana, isigqila sikhululekile enkosini yaso. Verse 20. Odiniweyo unikelwani ukukhanya, nabanomunye emphefumulweni ukuphila. Verse 21. Abalinda ukufa kungafiki, abakumba kunengcebo. Verse 22. Abathokoza baze bethabe, bajabule uma belithola ithuna. Verse 23. Nomuntu ondlela yakhe isithekile, uNkulunkulu ambiyeleyo nxa zonke zakhe na. Verse 24. Ukugquma kwami kufika phambi kwesinkwa sami, nokububula kwami kuthululwa njengamanzi. Verse 25. Ngokuba engikwesabayo sekuyangifikela, senginovalo ngakho sekuyangehlela. Verse 26. Anginakuthula, angizolile, anginakuphumula, kepha ukuyaluza kuyafika. UJobe isahluko 4 verse 1. Wayesethatha u-Elifasi umthemani wathi, verse 2, uma kulingwa ukukhulunywa kuwe, uyakukhathazeka na? Kepha ngubani ongazibamba angakhulumi na? Verse 3, bheka, uqondisile abaningi, uqinisile izandla ezibuthakathaka. Verse 4, amazwi akho amisile okhubekayo, usimamisile amadolo athuthumelayo. Verse 5, kepha sekufikile kuwe, uyakhathazeka, kuyakuthinta wena, uyashaywa luvalo. Verse 6, ukumesaba kwakho uNkulunkulu akusilo ithemba lakho yini? Nokuphelela kwezindlela zakho akusiso isisekelo sakho na? Verse 7, ake ukhumbule ukuthi ngubani owake wachithwa engenacala na? Babhujiswaphi abalungileyo na? Verse 8, njengokubona kwami abalima okubi bahlanyela ukona, bayakuvuna. Verse 9, babhubha ngokuphephetha kukaNkulunkulu, ngomoya wentukuthelo yakhe bayaphela. Verse 10, ukubhonga kwengonyama nezwi lebhubesi kuyaphela, namazinyo amabhongo ayaphuka. Verse 11, ibhubesi namandla liyabhubha ngokuswela impango, amawundlu ebhubezikazi ayahlakazeka. Verse 12, kwanyenyiselwa kimi izwi, indlebe yami yabamba ukunyenyezwa kwalo. Verse 13, ngokudlala kwemicabango ivuse imibono yasebusuku, lapha abantu sebehlelwe ngubuthongo obunzima. Verse 14, ngafikelwa ingephe nokuthuthumela okwaqhaqhazelisa wonke amathambo ami. Verse 15, kwadlula umoya ebusweni bami, uboya bomzimba wami bavuka. Verse 16, kwema ukuthile kepha angaqonda ukubonakala kwakho, isimo sasiphambi kwamehlo ami, kwathula ngase ngizwa izwi lathi. Verse 17, umuntu ulungile kunoNkulunkulu na? Umuntu kazana uhlamlukile kunomenzi na? Verse 18, bheka, nasezincekwini zakhe akethembi, nezingezu zakhe uyazibeka icala. Verse 19, kakhulu kangakanani abahlezi ezindlini zodaka, abazisekelo zabo zisothulini, abachotshozwa njengenundu. Verse 20, bagcotshwa kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa, babhubha kuze kube phakade benganakwa muntu. Verse 21, intambo yetende labo ayisishulwa yini phakathi kwabo, bafe bengazelele na? UJobe isahluko 5 verse 1. ake umemeze. Ukhona okuphendulayo na? Uyakuphendukela kumuphi kwabangcwele na? Verse 2, ngokuba isiwula siyabulawa ngokukhathazeka nomhawu uyachitha oyisiphukuphuku. Verse 3, mina ngibonile isiwula sigcilile kepha ngaqalekisa indlu yaso ngokuzumayo. Verse 4, abantwana baso bakude nokusindiswa, bachotshozwa esangweni, akakho bophulayo. Verse 5, abakuvuna kwabo kudliwa ngabalambileyo, bakukhipha nasemeveni, abancanelayo basezela impahla yabo. Verse 6, ngokuba usiza luvele othulini, nokuhlupheka kuphume emhlabathini. Verse 7, ngokuba umuntu uzalela ukuhlupheka, njengokuba izinhlanzi ziqashela phezulu. Verse 8, kodwa mina bengiyakumfuna uNkulunkulu, kuNkulunkulu bengiyakubeka indaba yami. Verse 9, yena owenza izinto ezinkulu ezingaphenyekiyo, izimangaliso ezingenakubalwa. Verse 10, yena onisa imvula emhlabeni, athume amanzi ebusweni bamasimu. Verse 11, ukuze aphakamise abayizimpofana nabadabukileyo, baphakanyiselwe ukusindiswa. Verse 12, uyachitha amaceba nobuqili ukuze izandla zabo zingabi nakufeza umgomo wabo. Verse 13, uyabamba abahlaniphileyo ebuqilini babo, isiluleko soyisigwegwe siyachithwa ngokuphuthuma. Verse 14, emini bahlangana nobumnyama, baphumputha emini njengasebusuku. Verse 15, uyasindisa enkembeni yemlomo yabo, yebo, abampofu esandleni sonamandla. Verse 16, ompofu usanethemba, ububi bivala umlomo wabo. Verse 17, bheka, ubusiswe lo muntu uNkulunkulu amlayayo, ngalokho ungadeleli ukukhuzwa ngusomandla. Verse 18, ngokuba uma ezwisa ubuhlungu ubuya abophe, uyalimaza kepha izandla zakhe zibuye zelaphe. Verse 19, uyakophula ezinhluphekweni eziyisithupha, yebo, nakweziyisikhombisa awuyukuthintwa ngokubi. Verse 20, endlaleni uyakukuhlenga kufeni nasempini emandleni enkemba. Verse 21, uyakufihlwa enkalivasini yolimi, awukwesaba lapho kufika ukuchitha. Verse 22, uyakuhleka incithakalo nendlala, nezilo zomhlaba awukuzesaba. Verse 23, ngokuba unesivumelane namatshe asendle, izilo zasendle zihlalisana kahle nawe. Verse 24, uyakwazi ukuthi itende lakho linokuthula, uyakuhambela indlu yakho, awusilalelwa lutho. Verse 25, uyakwazi ukuthi inzalo yakho iyakuba nkulu, abantwana bakho babe njengotshani bomhlaba. Verse 26, uyakufika ethuneni usuthi ngobudala njengeqhika lamabele ngesikhathi salo. Verse 27, bheka lokho sikuphenyile kunjalo, kuzwe uzazele khona. UJobe 6 verse 1, wayesephendula uJobe ethi, verse 2, sengathi ukuncokolozwa kwami ngabe kulinganiswa nokulinganiswa, inhlupheko yami ibekwe esilinganisweni kanye kanye. Verse 3, ngokuba manje iyasinda kunesihlabathi solwandle, ngalokho amazwi ami ayengukubhuda. Verse 4, ngokuba imincibisholo kaSomandla ikimi, isihlungu sayo siphuzwa ngumoya wami, izesabiso zikaNkulunkulu ziyangehlela. Verse 5, imbongolo yasendle yakhala yini inotshani na? Inkabi iyakhonya isekudleni kwayo na? Verse 6, okudumayo kungadliwa ngaphandle kukaSawoti na? Kukhona ukuqwabusa kokumhlophe kweqanda na? Verse 7, umphefumulo wami uyala ukukuthinta, kungukudla okunengekayo kimi. Verse 8, sengathi isicelo sami singenziwa, uNkulunkulu angiphe lokho engikubhekayo. Verse 9. Yebo, sangathi uNkulunkulu angangichoboza, athukulule isandla sakhe anginqume. Verse 10.
Lokho ngakube kuhlale kube induduzo yami. Yebo, ngabe ngijabule ebuhlungwini obungahawukeliyo ukuthi angigodlanga amazwi ongcwele.
Verse 11. Ayini amandla ami ukuba ngingaze ngethembe na? Ukuphela kwami kuyini ukuba ngingaze ngibekezele na? Verse 12. Pho, amandla ami angamandla amatshe yini? Inyama yami ithusi na? Verse 13. Akusikho yini ukuthi alukho usizo kimi ukusindiswa kususwa kimi? Verse 14. Odangeleyo ngaye hawukelwa ngumngane wakhe, kepha ukumesaba somandla kuyayekwa. Verse 15. Abafowethu bambuluzile njengomfula, njengeminonjane emifula eshayo. Verse 16.
Emnyama ngeqhwa, lapho ngqoqwane ezisitheza khona. Verse 17. Kepha ngesikhathi sokufudumala, inyamalale ishe endaweni yayo, lapho libalele. Verse 18. Ababa ngezindlela zayo bayakuphambuka, benyukele oqwathuleni babhubhe.
Verse 19. Izihambi zakwaThema zabheka izindwendwe zakaSheba zazihlalela. Verse 20. Zajapha ngokuba zazibhekile sezifika khona zadana. Verse 21. Ngoba kalokhu seniyize nje, nibona okwesabisayo nesaba. Verse 22. Ngasho yini ukuthi ngipheni ninginike isipho empahleni yenu na? Verse 23. Noma
ngikhululeni esandleni sesitha, ningihlenge esandleni sezidlova na?
Verse 24. Ngifundiseni khona, ngiyakuthula mina, ningiqondise lapho ngiduke khona. Verse 25. Ukukhuluma kuqotho kunamandla, kepha ukusolwa nokusolwa yinina kusizani na? Verse 26. Nicabanga yini ukusola amazwi? Lokhu kukhuluma kophelelwe yithemba kungumoya nje na? Verse 27. Yebo, nenza inkatho ngentandane, nithengisa ngomngane wenu. Verse 28. Manje qalani ukungibuka, kuyakuba sobala uma ngiqamba amanga. Verse 29. Ake niphenduke, kungabikho ukungalungi, nibuye niphenduke, indaba yami lungile. Verse 30. Kukhona ukungalungi olimini lwami yini? Ulanga lami alinakuqonda okubi na? UJobe 7 verse 1. Umuntu akasempini yini emhlabeni? Imihla yakhe ayinjengemihla yomqashwa na? Verse 2.
Njengenceku ekhefuzelela isithunzi, nanjengomqashwa obheka umvuzo wakhe.
Verse 3. Kanjalo, ngithole ifa lezinyanga zokubi, ngimisela ubusuku bezihlupheko. Verse 4. Lapho ngilala phansi, ngisho ngithi, ngingavuka nini ngokuba ubusuku bude, ngigcwele ukubinyabinyeka kuze kuse. Verse 5. Inyama yami yembesiwe zimpethu namagade othuli, isikhumba sami siyaphola sibuye sibhicike. Verse 6. Imihla yami yashesha kunesaluko, iphela ingenathemba. Verse 7. Khumbula ukuthi ukuphila kwami kungumoya, iso lami liyokubuye libone okuhle. Verse 8. Iso longibonayo alisakungibuka, amehlo akho esekimi angisekho. Verse 9. Ifu liphela lihamba, kanjalo owehlela endaweni yabafileyo
akasayi kukhuphuka.
Verse 10. Kasakubuyela endlini yakhe, indawo yakhe ayisayi ukumazi. Verse 11. Ngalokho, nama ngiyukubamba umlomo wami, ngiyakukhuluma osizini lomoya wami, ngikhale ngomunye womphefumulo wami. Verse 12. Ngilulwandle yini, ngingumkhomo yini, ukuze ungibekele abalindi? Verse 13. Lapho ngithi umbhede wami uyakungiduduza, ukhukho lwami lungithwalise ukukhala kwami. Verse 14. Uyangesabisa ngamaphupho, ungethusa ngemibono. Verse 15. Ukuze umphefumulo wami ukhethe ukuklinywa nokufa kunalawa amathambo ami. Verse 16. ngiyanengwa yiwo, mangingahlali njalo, ngiyeke ngokuba imihla yami iyize. Verse 17, uyini umuntu ukuba umkhulise nokuba ubeke inhliziyo yakho kuye. Verse 18, nokuba umhambele kusenjalo umhlole njalo njalo na. Verse 19, koze kube nini uyeka kungibheka na, ngiyeke ngize ngiminze amathe ami. Verse 20, noma ngonile ngenzeni kuwe mlindi wabantu na, ungimiseleni ngibe yisigcibisholo sakho, ngize ngibe ngumthwalo nakimi na. Verse 21, awuthetheli ngani isiphambeko sami, ususe isono sami na, ngoba manje ngiyakulala phansi othulini, uyakungifunisisa kepha angikubakho. UJobe 8 verse 1,
wayesethatha uBhilidadi umShuhi wathi.
Verse 2, koze kube yinini ukhuluma lezi zinto, amazwi akho abe ngumoya onamandla na. Verse 3, uNkulunkulu uhlanekezela ukwahlulela yini, uSomandla uphendukezela ukulunga na. Verse 4, uma abantwana bakho bonile kuye yena, wabanikela emandleni ezono zabo. Verse 5, khona uma wena ufunisisa uNkulunkulu, unxuse kuye uSomandla. Verse 6, uma uhlamlukile futhi ulungile, khona yena uyakuvuka ngenxa yakho, aphumelelise ikhaya lokulunga kwakho. Verse 7, ukuqala kwakho sekuyakuba ngokuncane, nokugcina kwakho kube ngokukhulu kakhulu. Verse 8, ake ubuze ezukulwaneni zakuqala, uzibhekise lokho abakuphenyileyo oyisebaso. Verse 9, ngokuba thina singabezolo nje, asinalwazi lokho imihla yethu emhlabeni iyithunzi. Verse 10, bona bayokufundisa yini bakutshele bakhipha amazwi ey'nhlizweni zabo na. Verse 11, umhlanga ungahluma lapho kungekho xhaphozi na, incema ingamila kungekho manzi na. Verse 12, uma iseluhlaza ingakakhiwa, iyabuna phambi kwabo bonke utshani. Verse 13, zinjalo izindlela zabo bonke abakhohlwa uNkulunkulu, ithemba longenankulunkulu liyachitheka. Verse 14, ithemba lakhe liyanqunywa, nesisekelo sakhe siyindlu yolwembu. Verse 15, uyakwencika endlini yakhe kepha ayikuma, uyakubambelela kuyo kepha ayikuqina. Verse 16,
yena uluhlaza phambi kwelanga, imixhantela yakhe iyaxhantela ensimini yakhe.
Verse 17, impande zakhe ziyathandela enqwabeni yamatshe, aqhekeze indawo yamatshe. Verse 18, uma echithwa endaweni yakhe, iyakumala ukuthi angizange ngikubone. Verse 19, bheka, injalo indlela yokuthokoza kwakhe, kuyakuvela abanye othulini. Verse 20, uNkulunkulu akamlahle opheleleyo, kabambi isandla sababi. Verse 21, aze agcwalise umlomo wakho ngokuhleka, nezindebe zakho ngokumemeza. Verse 22, abakuzondayo bayakwembeswa amahloni, itende lababi aliyobe lisabakho. UJobe 9 verse 1, wayesephendula uJobe ethi, verse 2, ngeqiniso ngiyazi ukuthi kunjalo, kepha umuntu angaba elungile phambi kaNkulunkulu na. Verse 3, uma efuna ukuthetha amacala naye, angemphendule nakwelodwa kwayinkulungwane. Verse 4, ehlaniphile enhliziyweni eqinileyo emandleni, kubani oziqinisela kuye waphumelela. Verse 5,
yena ogudluza izintaba ngokungazeleli, ezigumbuqela ngentukuthelo yakhe.
Verse 6, ozamazamisa umhlaba usuke endaweni yawo, kuthuthumele izinsika zawo. Verse 7, oyala ilanga lingaphumi, avalele inkanyezi. Verse 8, oweneka izulu yedwa, ahambe emazeni olwandle. Verse 9, owenza ibhere nempambano, nesilimela, namakamela aseningizimu. Verse 10, owenza izinto ezinkulu ezingenakuhlolwa, yebo ezimangalisa ezingenakubalwa. Verse 11, bheka, uyangidlula ngingaboni, uyagudla ngingezwa. Verse 12, bheka, uyabamba, ngubani ongamkhalima na, ngubani ongasho kuye ukuthi wenzani na. Verse 13, uNkulunkulu akayukubuyisa intukuthelo yakhe phansi kwakhe bayakukhothama abasizi bakaRahabi. Verse 14, pho mina ngingamphendula ngithini? Ngikhetha amazwi ami aqondene naye na? Verse 15, noma bengilungile bengingena kumphendula kepha nginxusa umahluleli wami. Verse 16, uma bengimbizile ebese ngiphendula bengiyakukholwa nokho ukuthi ubekile indlebe ezwini lami. Verse 17, uyangilimaza ngesiphepho, uyandisa amanxeba ami ngeze. Verse 18, kavumi ukuba ngiphumule kepha uyangigcwalisa ngomunyu. Verse 19, uma kuyindaba yamandla nangu onayo, uma yindaba okwahlulela kubani ongimemayo na? Verse 20, noma ngilungile umlomo wami uyakungilahla, noma ngingenacala uyakuthi ngonakele. Verse 21,
anginasici, anginakekeli umphefumulo wami, angininanzi ukuphila kwami.
Verse 22, ukuphela kunye nje ngalokho ngithi uyaqeda ongenasici kanye nomubi. Verse 23, uma isiswebhu sibulala ngokuzumayo uyahleka ingozi yabangenacala. Verse 24, umhlaba unikezwe esandleni sababi, uyasibekela ubuso babahluleli bawo uma kungesiye phongu bani na. Verse 25, imihlaba iyashesha kunesigijimi, iyabaleka ingabonanga okuhle. Verse 26, itshuza njengomkhunjana womhlanga, njengokhozi olutheleka empangweni. Verse 27, noma ngithi ngiyakukhohlwa ukukhala kwami, ngiyeke ukunyukubala kwami, ngincibilike. Verse 28, ngiyesaba nokho bonke ubuhlungu bami, ngiyazi ukuthi awuyikungibheka nginjengongenacala. Verse 29,
ngiyakulahlwa mina, ngikhandlekelani ize na?
Verse 30, noma ngizigeza ngamanzi eqhwa, ngihlambe izandla zami ngensipho. Verse 31, uyakungicwilisa nokho emgodini, iy'ngubo zami zinengwe yimi. Verse 32, ngokuba akasiye umuntu onjengami ukuba ngingase ngimphendule, siye kanye kanye kwahlulelweni. Verse 33,
akukho nqamulajuqu phakathi kwethu ongabeka isandla sakhe phezu kwethu sobabili.
Verse 34, makayisuse induku yakhe kimi, ingephe ngaye mayingangisabisi. Verse 35, khona ngiyakukhuluma ngingamesabi ngokuba anginjalo ngokwami. UJobe 10, verse 1, umphefulo wami ukhathele ukuhamba kwami, ngiyazinikela ekukhaleni, ngikhulume ngomunye umphefumulo wami. Verse 2, ngiyakusho kuNkulunkulu ukuthi ungangilahli, ngazise ukuthi uphikisanelani nami na. Verse 3, kuhle yini kokuba ucindezele ulahle umsebenzi wezandla zakho, ukhanye phezu kwamasu ababi na? Verse 4, amehlo enyama unawo na? Uyabona njengabantu na? Verse 5, imihla yakho injengamihla yomuntu na? Neminyaka yakho injengezinsuku zabantu na? Verse 6, lokhu ufuna ukubona kimi, ufunisisa isono sami. Verse 7, noma ukwazi ukuthi angimubi nokuthi akakho ngophula esandleni sakho. Verse 8, izandla zakho zingibumbile, zangenza ngokupheleleyo nxa zonke, nokho uyangichitha. Verse 9, ake ukhumbule ukuthi ungenzile njengebumba, pho uyangibuyisela othulini na? Verse 10,
awungithululanga njengobisi, wangijiyisa njengoshizi na? Verse 11, awungembathisanga isikhumba nenyama, wangiphica ngamathambo nangemisipha na?
Verse 12, ungenzela ukuphila nomusa, ukungihambela kwakho kulonjile umoya wami. Verse 13, kepha ufihlile enhlizweni yakho lokhu, ngiyazi ukuthi lokhu kukukuwe kokuthi. Verse 14, uma ngona uyangiqaphela, hayi ukuthethelela ukona kwami. Verse 15, uma nginecala maye kimi, noma bengilungile bengingayakuphakamisa ikhanda lami, lokhu ngisuthi ngehlazo, ngibona ukuhlupheka kwami. Verse 16. Nokuba bengisiphakamisa buya kungizingela njengengonyama ubuya uzenze omangalisayo kimi. Verse 17. Ubuya kuletha kimi ofakazi abasha wandise intukuthelo yakho kimi amabandla ngamabandla angisukele. Verse 18.
Ungikhiphelene esizalweni na ngangiya kugqibuka lingakangiboni iso.
Verse 19. Ngibe njengongathi ngekho ngiyiswe ethuneni ngisaphuma esiswini. Verse 20. Imihla yami ayingcosana na makapheza angiyeke ukuba ngithokoze kancane. Verse 21. Ngingakayi lapho ngingasayi ukubuya khona izwe lobumnyama nelomthunzi wokufa. Verse 22. Izwe lobumnyama obunjengesigayegaye nelomthunzi wokufa nelesiphithiphithi lapho kukhanya kunjengobumnyama. UJobe 11 verse 1. Wayesethatha uSofari waseNahama wathi, verse 2.
Awayukuphendula amazwi amaningi kangaka na? Umuntu wephoshoposho angathethelelwa na?
Verse 3. Ukugavuza kwakho kuthulisa abantu na? Nalapho ukoloda akakho ngakuhlaza na? Verse 4. Ngokuba uthi, ukufundisa wami kulungile, ngimhlophe emehlweni akho. Verse 5. Sengathi uNkulunkulu angakhuluma kuvulele indebe zakhe. Verse 6.
Akwazise izimfihlakalo zokuhlakanipha ngokuba ukuqonda kwakhe kuningi-ningi uze wazi ukuthi uNkulunkulu ukuba kube kuhle kuwe wenza ukuba ikhohlakale ingxenye yecala lakho. Verse 7. Ungathola imfihlakalo kaNkulunkulu na? Ungamfumana uSomandla kuze kube sekupheleleni kwakhe na?
Verse 8. Kuphakeme njengezulu ungenzani na? Kujulile kunendawo yabafileyo ungazini na? Verse 9. Isilinganiso sakho side kunomhlaba sibanzi kunolwandle. Verse 10. Uma edlula avalele abizele kwahluleni kubani ongakhalima na? Verse 11. Ngokuba uyabaza abantu ababi lapho ebona ukona akayikunaka na? Verse 12. Umuntu oyizwe uyakuba nengqondo nxa ithole le mbongolo lasendle lizalwa libe ngumuntu. Verse 13. Uma ulungisa inhliziyo yakho welulele izandla zakho kuye. Verse 14. Uma uthethisela kude ukona okusesandleni sakho ungahlalisi ububi ematendini akho. Verse 15. Khona uyakuphakamisa ubuso bakho ungenamahloni uqine ungesabi. Verse 16. Ngokuba uyakukhohlwa ukuhlupheka kwakho ukukhumbule kunjengamanzi adlulileyo. Verse 17. Ukuphila kwakho kuyakusa kunemini noma kuhla kuyakuba njengokusa nje. Verse 18. Uyakuba nokwethemba ngokuba ithemba likhona uyakuphendla ulale ngokulondeka. Verse 19. Uyakulala ungethuswa muntu abaningi bayakuzincengela kuwe. Verse 20. Kepha amehla ababi ayakufiphala abayikuba nandawo yokuphephela ithemba labo liyakuba ngokuphuma komphefumulo. UJobe 12 verse 1. Wayesephendula uJobe wathi, verse 2.
Impela yinini ningabantu ukuhlanipha kuyakufa nani?
Verse 3. Kodwa nami nginengqondo njengani angahlulwa yinina kubani ongazazi izinto ezinjena na? Verse 4. Ngiyisingcono somngane wami ngowambiza uNkulunkulu waphendula olungileyo nongenasici oyisingcono. Verse 5. Emcabangweni ohlezi kahle ingozi yadeleleka kulungisela abazinyawo zabo zishelela. Verse 6. Amatenda abacindezelayo anokuthula abathukuthelisayo uNkulunkulu bayalondeka abaletha uNkulunkulu wabo ngezandla zabo. Verse 7. Kepha mawubuze izinkomo ziyakufundisa nezinyoni zezulu ziyakukutshela. Verse 8. Khuluma kuwo umhlaba uyakukufundisa nezinhlanzi zolwandle ziyakukulandisa. Verse 9. Kubani ongaziyo ngakho konke lokho ukuthi isandla sikaJehova sikwenzile lokho na? Verse 10. Esandleni sakho ukhona umphefumulo wakho konke okuphilayo nomoya wenyama yabantu bonke. Verse 11. Indlebe ayivivinyi yini amazwi njengolwanga lulambitha ukudla na? Verse 12. Izimpungeni kukhona ukuhlakanipha nasebudeni bezinsuku ukuqonda. Verse 13. Kuyena kukhona ukuhlakanipha namandla unesi nokuqonda. Verse 14. Bheka, uyadiliza kungabe kusakhiwa, uyavalela umuntu kungabe kusavulwa. Verse 15. Bheka, uyavimba amanzi ashe, uyawathumela kumbuqele umhlaba.
Verse 16. Kuya kukhona amandla nokusizwa, odukisiweyo nodukileyo bakuye.
Verse 17. Umukisa abaluleki bephangiwe, uyenza abahluleli babe yiziwula. Verse 18. Uthulula izibopho zamakhosi, awabophe ezinkalweni ngamaketanga. Verse 19. Umukisa abapristi bephangiwe, aphenula bemiyo njalo. Verse 20. Uyasusa ulimi lwabathembekileyo, aphuca amalunga okuqonda. Verse 21. Uthela izikhulu ngehlazo, akhumule imbonya yonamandla. Verse 22. Uyambula izinto ezijulileyo ebumnyameni, akhiphele ekukhanyeni ithunzi lokufa. Verse 23. Uyandisa izizwe ebesezibhubhisa, ukhulisa izizwe ebesezisusa. Verse 24. Uyamuka izinhloko zezizwe ezweni ingqondo yazo, azidukise ehlane elingenandlela. Verse 25. Ziyaphumputha ebumnyameni zingenakukhanya, uyazitengatengisa njengesidakwa. UJobe 13 verse 1. Bheka iso lami libone konke, indlebe yami kuzwile yakuqonda. Verse 2.
Enikwaziyo ngiyakwazi nami, angahlulwa yinina. Verse 3. Kepha ngiyakukhuluma kusomandla, ngifuna ukuphikisana noNkulunkulu. Verse 4. Kepha ningabaqambi manga, nizinyanga ezingelutho nonke.
Verse 5. Sengathi ningathula nokuthula lokho kube ukuhlakanipha kini. Verse 6. Ake nizokuthetha kwami, niqaphele ukuzivikela kwezindebe zami. Verse 7. Niyakumkhulumela uNkulunkulu ngokubi, nimkhulumele ngenkohliso na? Verse 8. Niyakubuvuma ubuso bakhe, nimele uNkulunkulu na? Verse 9. Kuhle yini lapho eniphendla? Njengalokho umuntu ekhohliswa, niyakumkhohlisa na? Verse 10. Uyakunisola nokunisola uma nivuma ubuso ngasehle. Verse 11. Ubukhulu bakhe buyukunethusa, nengephe ngaye nehlele na? Verse 12. Izikhumbuzo zenu ziyizaga zomlotha, izivikelo zenu ziyizivikelo zebumba. Verse 13. Thulani, ningiyeke ukuba ngikhulume kungehlele noma yini. Verse 14.
Bengiyakuyithathelani inyama yami ngamazinyo ami, ngibeke ukuphila kwami esandleni sami na? Verse 15. Bheka, uyakungibulala, anginathemba nokho, ngiyakuvikela izindlela zami ebusweni bakhe.
Verse 16. Lokhu kuyakuba insindiso yami ukuthi ongenankulunkulu akezi phambi kwakhe. Verse 17. Zwisisani amazwi ami, ukusho kwami kube sezindlebeni zenu. Verse 18.
Bhekani-ke, sengilungisile ukwahlulela kwami, ngiyazi ukuthi ngiyakuthethwa mina. Verse 19. Ngubani uyakuphikisana nami na? Ngoba lapho bengiyakuthula, ngiqhabuke. Verse 20. Izinto ezimbili kuphela ungazenzi kimi, ngize ngingacasheli ubuso bakho.
Verse 21. Masingasondeli kimi isandla sakho, ngingethuswa ingebhe ngawe. Verse 22. Khona mawubize mina ngiyakuphendula, noma kukhulume mina wena ungiphendule. Verse 23. Iphambeko zami nezono zami zingakanani na? Ngazise izeqo zami nezono zami. Verse 24. usithelani ubuso bakho ungishaye isitha na? Verse 25. Uyakwethusa iqabunga eliphephethwayo ugxosha amabiba awomileyo na? Verse 26. Ngokuba uloba okumunyu ngami, ungidlisa ifa lobubi bobusha bami. Verse 27.
Ufaka izinyawo zami ezingungulweni, uqaphela zonke izindlela zami, uzidwebela umudwa ngasematheni izinyawo zami. Verse 28. Noma ngiyamalala njengokubulayo, njengengubo edliwe izinundu.
Job 14 verse 1. Umuntu ozelwe ngowesifazane, imihla yakhe mfushane, igcwele ukuyaluza. Verse 2. Uyavela njengembali, abune, ubaleka njengethunzi angemi. Verse 3. Konje uvulela onjalo amehlo akho, ungingenise kwahlulelwe nawe na? Verse 4. Ngubani ongaveza okuhlambulukileyo kukho okungcolileyo na? Kakho noyedwa. Verse 5. Uma imihla yakhe inqunyiwe, umumo wezinsuku zakhe ukuwe, ubekile umkhawulo wakhe aze angadluli. Verse 6. Ungambheki, aphumule ukuze athokoze ngosuku lwakhe njengomqashwa. Verse 7. Ngokuba kukhona ithemba emthini, uma unqunywa, ungabuye uhlume, nehlumela lawo aliyukuphela. Verse 8. Noma impande yawo iguga emhlabathini, nesiphunzi sawo sifela othulini. Verse 9. Ngephunga lamanzi uyakuhluma, uveze izingatsha njengesithombo. Verse 10. Kepha umuntu ofileyo uphelile, umuntu ogqabukileyo uphi na? Verse 11. Njengamanzi anyamalale elwandle, nomfula oshileyo ome. Verse 12. Kanjalo umuntu lala phansi angabe savuka, lize lingabikho izulu abayokuvuka bangaphaphanyiswa ebuthongweni babo. Verse 13. Sengathi ungangifihla endaweni yabafileyo, ungisithe kuze kudlule intukuthelo yakho, unginqumele isikhathi ungikhumbule. Verse 14. Uma umuntu efa, uyakubuya aphile na? Bengiyakulinda zonke insuku zomshikashika wami kuze kufike ukumuka kwami. Verse 15. Ubuya kubiza mina ngiphendule, ubuya kungilangazelela umsebenzi wezandla zami. Verse 16. Yebo, khona ubuya kubala izinyathelo zami, ungaqapheli sono sami. Verse 17. Isiphambeko besiyakuvalelwa esikhwameni, bese usibekela ukona kwami. Verse 18. Impela intaba iyawa idilike, idwala liyasusa endaweni yalo. Verse 19.
Amanzi ayagumba amatshe, ukuphuphuma kwawo kuyakhukhula uthulo lomhlaba, kanjalo uyachitha nethemba lomuntu.
Verse 20. Uyamsukela kuze kube phakade amuke, uyaguqula ubuso bakhe amukise. Verse 21. Amadodana akhe adunyiswa engazi yena, ayeyiswa engakuqondi. Verse 22. Inyama yakhe yezwa ubuhlungu bayo kuphela, umphefumulo wakhe uzidabukela wona kuphela. Job 15 verse 1. Wayesethatha u-Elifazi umthemani wathi, verse 2. Ohlakaniphileyo uyakuphendula ngokwazi okungumoya nje, agcwalise isisu ngomoya wasempumalanga na? Verse 3.
Aphikisane ngamazwi angasizi lutho, nangezinkulumo ezingelasizo na? Verse 4. Yebo, uyachitha ukwesaba, unciphisa ukuzindla phambi kukaNkulunkulu. Verse 5. Ngoba ububi bakho buyafundisa umlomo wakho, ukhetha ulimi lwabanobuqili. Verse 6. Ngumlomo wakho okulahlayo, akusimi, izindebe zakho ziyafakaza ngawe.
Verse 7. Ungumuntu wokuqala owazalwayo na? Wavela ngaphambi kwezintaba na? Verse 8. Uzuyile imfihlakalo kaNkulunkulu wazigodlela, wedwa ukuhlakanipha na? Verse 9. Wazini esingayazi thina na? uqonda ntoni engekho kithina na? Verse 10. Kithina kukhona izimpunga namakhehla amadala kunoyihlo. Verse 11. Zincane yini kuwe izinduduzo zikaNkulunkulu nezwi elikhulunywa kahle kuwena na? Verse 12. Umukiselwani yinhliziyo yakho na? Kungani ukuba amehlo akho aphayizele? Verse 13. Uphendulele uNkulunkulu ukufutheka kwakho, ukhiphe amazwi emlonyeni wakho na? Verse 14. Uyini umuntu ukuba abe ngohlamlukileyo nozelwe ngowesifazane ukuba alungisiswe na? Verse 15. Bheka nabangcwele bakhe, akabethembi nezulu alihlamlukile emehlweni akhe. Verse 16. Kakhulu kangakanani onengekayo nowonakeleyo, umuntu ophuza ukona njengamanzi na? Verse 17. Ngiyakukwazisa ungilalele, ngiyakukulandisa engikubonileyo. Verse 18. Lokho isihlakaniphe zikubonakalisile, zikuthathe koyise zingakufihlanga. Verse 19. Zone zaphiwa zodwa izwe, kungadabulanga kuzo umfokazi ngokuthi. Verse 20. Umuntu omubi uyazibinya imihla yonke, umumo weminyaka othukuselwe isidlwangudlwangu. Verse 21. Izwi lengebe lisezindlebeni zakhe, lapho ehlezi kahle uyakufikelwa ngumphangi. Verse 22. Akethembi ukuthi uyakubuya ebumnyameni, uyalindelwa yinkemba. Verse 23. Uyazulazulela ukudla kuphi na? Uyazi ukuthi usuku lobumnyama selungasesandleni sakhe. Verse 24. Ukuhlupha nosizi kuyamethusa, kuyamahlula njengenkosi ezilungiselele impi. Verse 25. Ngokuba waselulela isandla sakhe uNkulunkulu, wasigabisa kusomandla. Verse 26. Wamdumela ngentamo elikhuni nangamagqubu adumbileyo amahawu akhe. Verse 27. Ngokuba wasibekela ubuso bakhe ngamafutha akhe, wenza umvingqi okhalweni lakhe. Verse 28. Wahlala emizini ebeyakuchithwa nasezindlini ebezingahlalwa, ezaziyakuba ngamanxiwa nje. Verse 29. Akayikuceba nemfuyo yakhe ayiyukuma, nokudla kwakhe akuyikhothamela phansi. Verse 30. Akayikusuka ebumnyameni, ilangabi liyakushisa amagatsha akhe, amuke ngokuphefumula komlomo kaNkulunkulu. Verse 31. Mangethembi ezeni ezikhohlisa, ngokuba ize liyakuba ngumvuzo wakhe. Verse 32. Kuyakufezwa kungakabi isikhathi, negatsha lakhe alisayikuba lihlaza. Verse 33. Uyakuvuthulula igwanya lakhe njengomvini, alahle imbali yakhe njengomnqumo. Verse 34. Ngoba ibandla labangenankulunkulu liyakuba inyumba, umlilo uqede amatende abathengwa ngemivuzo. Verse 35. Bakhulelwe ingozi bazala ukona, isisu sabo silungisela inkohliso. Jobe 16 verse 1. Wayesephendula uJobe wathi, verse 2. Ngizwile izinto eziningi ezinjalo, nanonke ningabaduduzi ababi. Verse 3. Amazwi angumoya nje awayekuphela yini, ucunulwa yintoni ukuba uphendule na? Verse 4. Nami ngingakhuluma njengani uma imiphefumulo yenu ibisesikhundleni somphefumulo wami, bengiyakuhlanganisa amazwi ngani, ngininikinele ikhanda lami. Verse 5. Benginganiqinisa ngomlomo, induduzo yezindebe zami inidambise. Verse 6. Noma ngikhuluma obuhlungu bami abudanjiswanga, noma ngiyeka kuyini okumuka kimi na? Verse 7. Kepha manje ungikhathazile, uyichithile yonke indlu yami. Verse 8. Ungicindezele kungubufakazi, ukonda kwami kuyangivukela kufakaze ebusweni bami. Verse 9. Ulaka lwakhe luyangidwengula lungizingele, uyangigedlela amazinyo, isisa sami singicijisela amehlo aso. Verse 10.
bangikhamusela imlomo yabo, bangimukula esihlathini ngenhlamba, bangihlanganyela.
Verse 11. UNkulunkulu uyakunginikela kubantu abonakeleyo, angiphonse esandleni sababi. Verse 12. Ngangihlezi kahle, wangichoboza, wangibamba ngentamo, wangiphahlaza, wangimisa ngibe yisigcibisholo. Verse 13.
Abacibishelayo bakhe bangihaqa, uyaqhekeza izinso zami engenathawu, uchithela inyongo yami emhlabathini.
Verse 14. Uyangidiliza nokudiliza futhi angidumele njengeqhawe. Verse 15. Ngithungile indwangu yamasaka phezu kwesikhumba sami, ngingcolisile uphondo lwami othulini. Verse 16. Ubuso bami bubomvu ngokukhala, ezinkosheni zami kukhona ithunzi lokufa. Verse 17. Noma kungekho ubudlova ezandleni zami, nokukhuleka kwami kulungile. Verse 18. Mhlaba, ungathukusi igazi lami, ukukhala kwami akungabi nandawo.
Verse 19. Namanje bheka ufakazi wami usezulwini, ummeli wami usezindaweni eziphakemeyo.
Verse 20. Abangane bami bayangiklolodela, iso lami liphophoza ezinyembezi kuNkulunkulu. Verse 21. Ukuba amphikele umuntu kuNkulunkulu, nendodana yomuntu kumakhelwane wayo. Verse 22. Ngokuba ingcosana iminyaka eyakubalwa, ngingahambi indlela engayikubuya kuyo. UJobe 17 verse 1. Umoya wami usuchithekile, imihla yami yacimeka, okwami sekuyithuna nje. Verse 2. Impela kukhona abangiklolodelayo, iso lami lisekucunuleni kwabo. Verse 3.
Ake unginike isibambiso ungimele, ngubani uyaxhawulana nami na?
Verse 4. Ngokuba uvalile izinhliziyo zabo zingaqondi, ngalokho ayukubaphakamisa. Verse 5. Ochaka abangane bakhe ngenxa yesabelo, amehla abantwana bakhe ayakufiphala. Verse 6. Ungibeke isaga sabantu, ngibe ngokhafulelwa ebusweni. Verse 7. Iso lami lifiphele ngosizi, onke amalunga ami anjengethunzi. Verse 8. Abaqotho bayethuswa yilokho, ongenacala uyavukela ongenankulunkulu. Verse 9. Kepha olungileyo ubambelela endleleni yakhe, onezandla ezihlanzekileyo ude eqina njalo. Verse 10. Nokho, buyani nonke phela nize, kodwa angiyukuthola phakathi kwenu ohlakaniphileyo. Verse 11. Imihla yami sidlulile, amasu ami anqunyiwe, kanye nemicabango yami enhliziyo. Verse 12. Ubusuku babenza imini, bathi ukukhanya kuseduze nobumnyama. Verse 13. Uma ngithemba ukuthi indawo yabafileyo iyindlu yami, ngendlalela ukhukho lwami ebumnyameni. Verse 14. Ngibize ukubola ngokuthi ubaba, nezimpethu ngokuthi umame nodadewethu. Verse 15. Liphi pho ithemba lami na? Yebo, ithemba lami ngubani uyakulibona na? Verse 16. Liyakwehlela emgoqweni yendawo yabafileyo, lapho kuyakuba khona ukuphumula othulini kanye kanye.
Jobe 18 verse 1. Wayesethatha uBhilidadi umShuhi, wathi, verse 2, koze kube nini ibekela amazwi ami izingibe na? Qondani andukuba sikhulume. Verse 3, kungani ukuba sithiwe siyizilwane, singcolile emehlweni enu na?
Verse 4. Wena ozidwengula olakeni lwakho, umhlaba uyakushiywa ngenxa yakho, nedwala lisuse endaweni yalo na? Verse 5. Yebo, nokukhanya komubi kuyakucimeka, nelangabi lomlilo wakhe aliyukukhanya. Verse 6. Ukukhanya kuyakufiphala etendeni lakhe, nesibani sakhe phezu kwakhe siyakucimeka. Verse 7. Izinyathelo zakhe ezinamandla ziyakufinyezwa, amasu akhe ayamlahla phansi. Verse 8. Ngokuba uyaphonjwa izinyawo zakhe enethini, uhamba phezu kweviku. Verse 9. Isicupho siyakumbamba ngesithende, ifolo liyakumbamba. Verse 10.
Uthukuselwe inkintshela emhlabathini, nesibe emgwaqweni.
Verse 11. Ingebhe yakumethusa nxa zonke, iyamzingela ezinyathelweni zakhe. Verse 12. Ububi yakumlambela, ulungiselwe ingozi eceleni kwakhe. Verse 13. Amalungu omzimba wakhe ayakudliwa. Yebo, ukufa kwesabeka kuyakudla amalunga akhe. Verse 14. Uyakuhlwithwa etendeni lakhe alethembayo, ayiswe enkosini yengebhe. Verse 15. Etendeni lakhe bayakuhlala bangesibo abakhe, kuvuvuzelwe sibabule ekhaya lakhe. Verse 16. Izimpande zakhe ziyakoma ngaphansi, phezulu kuyabuna amagatsha akhe. Verse 17. Ukukhunjulwa kwakhe kuyakuphela emhlabeni, angabi negama ezweni. Verse 18. Uyakukhishwa ekukhanyeni, aqhutshelwe ebumnyameni, agxoshwe ezweni. Verse 19.
Akayukubukuba nandodana namzukulwana phakathi kwabantu bakhe, akukuba khona nsali lapho egogobala khona.
Verse 20. Abasentshonalanga bayethuswa lusuku lwakhe, nabasempumalanga babanjwa ngokwesaba. Verse 21. Impelo zinjalo izindlu zaboni, injalo indawo engamazi uNkulunkulu. Jobe 19 verse 1. Wayesephendula uJobe wathi, verse 2, koze kube nini hlupha umphefumulo wami, ningiphohloze ngamazwi na? Verse 3,
seningihlazisile kayishumi, aninamahloni ukuthi ningiphathe kabi na?
Verse 4, uma impela ngidukile, ukuduka kwami kukimi ngedwa. Verse 5,
uma impela niyazikhukhumezela kimi, niphikisana nami ngehlazo lami. Verse 6. Yazinike ukuthi uNkulunkulu ungihlanekezele, ungihaqe ngenetha.
Verse 7. Bheka, ngikhala ngithi, ngubudlova kepha ngiphendulwa, ngicela ukusizwa kodwa akukho kwahlulelwa. Verse 8. Uvalile indlela yami ukuze ngingabi nakudlula, ubeka ubumnyama emkhondweni yami. Verse 9. Ungikhumulile udumo lwami, ususile umqhele ekhanda lami. Verse 10. Ungidilizile nxa zonke sengimukile, usiphulile ithemba lami njengomuthi. Verse 11. Ungivuthisele intukuthelo yakhe, wangishaya njengezitha kuye. Verse 12. Amabutho akhe afika kanye kanye, alungisa indlela ukuba angisukele, amisa nxa zonke zetende lami. Verse 13.
Uthethisile kimi abafowethu, nabazana nami sebahlukene impela nami.
Verse 14. Izihlobo zami zingishiyile, nengazana nabo bangikhohliwe. Verse 15. Abagogobele endlini yami, nezincekukazi zami, bangishaya umfokazi, ngingowezizwe emehlweni abo. Verse 16. Ngibiza inceku yami, kayingiphenduli, ngiyayinxusa ngomlomo wami. Verse 17. Umoya wami mubi kumkami, ngiyanuka kubantwana besisu sikamame. Verse 18. Yebo, nezingane ziyangidelela, uma ngivuka zikhuluma ngami. Verse 19. Ababeyizifuba zami ziyanengwa yimi, laba bengithanda sebengifulathele. Verse 20. Amathambo ami anamathela esikhumbeni sami nasenyameni yami, ngisinde ngokulambisa kuphela. Verse 21. Ngihawukeleni, ngihawukeleni, ninabangane bami ngokuba isandla sikaNkulunkulu singithintile. Verse 22. Ningizingelelani njengoNkulunkulu, ningasuthi ngenyama yami na? Verse 23. Sengathi amazwi ami angalotshwa, sengathi angabhalwa encwadini. Verse 24. Aqoshwe edwaleni ngepeni lensimbi nangomthofi kuze kube phakade. Verse 25. kepha mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona ekupheleni uyakuma othulini. Verse 26.
Nalapho sesishabalele isikhumba sami, ngiyakumbuka uNkulunkulu ngikhululekile enyameni yami. Verse 27. Engiyakumbona uqobo lwami, amehlo ami ayakumbona, kungabi njengomfokazi, okuphakathi kwami kuyaphela esifubeni sami. Verse 28. Uma nithi siyakumxosha yini pho, njengokuba impande yendaba ifumaniseka kimi.
Verse 29. Yesabani inkemba, ngokuba ulaka lungolwezono ezifanele inkemba, ukuze nazi ukuthi ukwahlulelwa kukhona. UJobe 20 verse 1. Wayesethatha uSofari umNahama wathi, verse 2, ngalakho imicabango yami yangiphendula ngenxa kushesha okuphakathi kwami. Verse 3, ngiyezwa insolo engihlazisayo, kepha umoya wasengqondweni yami uyangiphendula. Verse 4, awukwazi yini ukuba lokhu kungokwasendulo selokhu abantu babekwa emhlabeni. Verse 5, ukuthi ukujabula kwababi kufushane, nokuthokoza kwabangena uNkulunkulu kungokokuphazima kweso nje na. Verse 6, noma ubukhulu bakhe bukhuphukela ezulwini, nekhanda lakhe lifinyelela emafwini. Verse 7, uyakubhubha kuze kube phakade njengamasimba akhe, abambona bayakuthi uphi na. Verse 8, uyakundiza njengephupha angabe safunyanwa, uyakugxoshwa njengombono wasebusuku. Verse 9, iso lalimgqolozela lisamboni, nendawo yakhe ayisamboni. Verse 10, abantwana bakhe bayakuzincangela kwabampofu, izandla zakhe zibuyise impahla yakhe. Verse 11, amathambo akhe agcwele ubusha, kepha buyakulala phansi kanye naye othulini. Verse 12, noma bubumnandi emlonyeni wakhe, noma bufihla phansi kolimi lwakhe. Verse 13, noma bugodla engabushiyi, kepha ebugcina emlonyeni wakhe. Verse 14, kuyakuguquka nokho kudla kwakhe phakathi kwakhe kube inyongo yamabululu ezibilini zakhe. Verse 15, ugwinyile ingcebo, uyakubuya ihlanze, uNkulunkulu uyakuyikhipha esiswini sakhe. Verse 16, uyakumunca isihlungu samabululu, ulimi lwenyoka luyakumbulala. Verse 17, akayukubuka imifula, imnonjane, imfudlane, izinyosi namaganga. Verse 18,
lokho owakukhandlekelayo uyakukubuyisa, angakugwinyi, nempahla ayitholileyo akayukujabula.
Verse 19, ngokuba ucindezele washiya abampofu, uhlwithile indlu angabuye ayakhe. Verse 20, ngokuba wayengazi ukuthula esiswini sakhe, kayi kuphepha nalutho kulokho akufisayo. Verse 21, akusalanga lutho angaludlanga, ngalokho inhlanhla yakhe ayiyukuma. Verse 22, ekusutheni kokuvama kwakhe uyaminywa, izandla zakho konke ukuhlupheka ziyakumfikela. Verse 23, kuyakuthi lapho eyakugcwalisa isisu sakhe, uNkulunkulu aphonse kuye ukufutha kwentukuthelo yakhe, akunise phezu kwakhe esekudleni. Verse 24,
uyabalekela isikhali sensimbi, kepha ubhotshozwa ngumtsalo wethusi.
Verse 25, uyawukhipha uphume emzimbeni wakhe, nxa uphuma unyampuza inyongweni abesehlelwa yingebhe. Verse 26, ubumnyama bonke bubekelelwe ingcebo yakhe, umlilo ongavuthelwanga uyakuyidla, uchithe ukusele etendeni lakhe. Verse 27, izwi liyakwambula ububi bakhe, umhlaba umvukele. Verse 28, imfuyo yendlu yakhe yakumuka, inyamalale ngumuhla wentukuthelo. Verse 29,
lesi siyisabelo somuntu omubi esivela kuNkulunkulu nefa linqunyelweyo kuNkulunkulu.
Job 21 verse 1. Wayesephendula uJobe wathi, verse 2, izwani nokuzwa amazwi ami, lokhu makube induduzo evela kini. Verse 3. Ngivumeleni ukuba nami ngikhulume nalapho sengikhulumile eQolodani. Verse 4. Mina ke ukukhala kwami kungomuntu na ngingekhathazeke na. Verse 5. Ngibukeni mangale nibeke izandla emlonyeni yenu. Verse 6. Lapho ngikhumbula nje ngishaya uvalo ukwesaba kubamba inyama yami. Verse 7. Ababi baphilelani baze babe badala, yebo bakhule emandleni na. Verse 8. Inzalo yabo iyema phambi kwabo kanye nabo, nabantwana babo phambi kwamehlo abo. Verse 9. Izindlu zabo zinokuthula, azinangebhe, uswazi lukaNkulunkulu aluphezu kwabo. Verse 10. Inkunzi yabo iyakhwela kayiphuthi, inkomo yabo iyazala kayiphunzi. Verse 11. Bakhipha izingane zabo njengomhlambi, abantwana babo bayagida. Verse 12. Bahlabelela ngesigubhu nangeyabhu, bathokoza ngezwi lomtshingo. Verse 13. Baqeda imihla yabo ngokuhle, behlala endaweni yabafileyo ngokuthula. Verse 14. Nokho bathi kuNkulunkulu, suka kithi, asifuni ukwazi izindlela zakho. Verse 15. Usomandla uyini ukuba simkhonze na? Siyakuzuzana uma sikhuleka kuye na? Verse 16. Bhekani, inhlanhla yabo ayisesandleni sabo, icebo lababi malibe kude nami. Verse 17. Kuwangaki isibani sababi sicimeka, nengozi behlela, babelwe izabelo ngentukuthelo na? Verse 18. Babeyakuba njengezibi phambi komoya, nanjengamakhoba aphephethwa isiphepho. Verse 19. UNkulunkulu ubekela abantwana babo ububi babo, yebo, kodwa makabuphindisele kubo uqobo ukuba babazi. Verse 20. Awabo amehlo mabone ukuchithwa kwabo, bona baphuze ukufutheka kwaSomandla. Verse 21. Banokujabula kune endlini yabo emva kwabo, lapho umumo wezinyanga zabo usunqunyiwe na? Verse 22. UNkulunkulu uyakufundisa ukwazi, yena owahlulela abaphakemeyo na? Verse 23. Omunye ufa esemngahle kukho konke ezinzile nokuthula. Verse 24. Izinhlangothi zakhe zigcwele amafutha, umkantsha wamathambo akhe umanzi. Verse 25. Omunye ufa nomphefumulo nomunyu, engazange adle okuhle. Verse 26. Balala phansi othulini kanye kanye, izimpethu ziyabasibekela. Verse 27. Bhekani, ngiyazi imicabango yenu, namacebo enu eniyakungona ngawo. Verse 28. Nithi, iphi indlu yezikhulu, liphi itende lokuhlala kwababi na? Verse 29. Anibuzanga abadlula endleleni, nibazi ubufakazi babo. Verse 30. Bokuthi omubi ugodlelwa usuku lokubhujiswa, nokuthi bayamukiswa ngosuku lwentukuthelo na? Verse 31. Ngubani oyakumtshela indlela yakhe ebusweni bakhe? Ngubani oyakumphindisela ngalokho akwenzileyo na? Verse 32. Uyayiswa ethuneni kulindwe elibeni. Verse 33. Amagabathi asesigodini ayakuba mnandi kuye, bonke abantu bayakudonsa emva kwakhe njengokuba bengenakubalwa nababephambi kwakhe. Verse 34. Pho, ningiduduzelani ngeze, lokhu ezimpendulweni zenu kusele inkohliso nje na? Jobe 22 verse 1. Wayesethatha u-Elifazi umthemani wathi, verse 2, umuntu angaba yinsizakalo uNkulunkulu ukuba ohlakaniphileyo abe nosizo kuye na? Verse 3, kuyintokozo yini kuSomandla uma ulungile, kuyinzuzo kuye uma wenza izindlela zakho ziphelele na? Verse 4, kungokumesaba kwakho akusolayo angene nawe kwahlulelweni na? Verse 5, ububi bakho bubukhulu yini, izono zakho azinakuphela. Verse 6, ngokuba uthatha ngeze ezibambiso kumfowenu wahlubula abampofu zingubo zabo. Verse 7. Awumphuzisanga umileyo amanzi, wamgodlela ulambileyo ukudla. Verse 8. Umuntu onamandla izwe lingelakhe, onodumo uyahlala kulo. Verse 9. Umukisile abafelokazi bengenalutho, izingalo zezintandane zaphuliwe. Verse 10. Ngalokho, izingibe ziyakuhaqa, uvalo zumayo luyakwethusa. Verse 11. Ukukhanya kwakho kuphenduke, ubumnyama ukuze ungaboni, nesikhukhula samanzi siyakusibekela. Verse 12. UNkulunkulu akakho ekuphakameni kwezulu na, bheka, inhloko ezinkanyezi ukuthi iphakeme kangaka. Verse 13. Uthi wena, UNkulunkulu wazini na, angahlulela engale kwesigayigayi na. Verse 14. Amafu ayamsibekela ukuze angaboni, uyahamba esiyengelezini sezulu. Verse 15. Uyakugcina indlela yamandulo eyahanjwa yizoni na. Verse 16. Yizwe zahlitha kungakabi isikhathi, ezisisekelo sazo sathululwa njengomfula. Verse 17.
Nezathi kuNkulunkulu, suka kuthina, ngokuba uSomandla bekakwenzani kubo na.
Verse 18. Kepha nguye owayegcwalisa izindlu zabo ngokuhle, amasu ababi akude nami. Verse 19.
Abalungileyo bakukubona bathokoze, abangenasici bayabaqolodela ngokuthi.
Verse 20. Impela, ababesivukela sebechithiwe, nabakushiyileyo umlilo kuqedile. Verse 21. Mawujwayelane naye, ube nokuthula ngalokho okuhle kuyakufika kuwe. Verse 22. Mawamukele umthetho emlonyeni wakhe, ubeke amazwi akhe enhlizweni yakho. Verse 23. Uma ubuyela kuSomandla, uyakwakhiwa, uma udedisa ukubi kude etendeni lakho. Verse 24. Ubeke igolide lakho othulini, nelase ofiri phakathi kwamatshe eminonjana. Verse 25. USomandla uyakuba yigugu lakho, nesiliva elikhazimulayo kuwe. Verse 26. Ngokuba lapho uyakuthokoza ngoSomandla, uphamisele uNkulunkulu ubuso bakho. Verse 27. Uyakukhuleka kuye akuzwe, wena ugcwalise izithembiso zakho. Verse 28.
Uma unquma indaba, uyakuyenzelwa, ukukhanya kukhanya ezindleleni zakho.
Verse 29. Uma zehla, uyakuthi phezulu, abesephakanyiswa ozithobileyo. Verse 30. Abantu abangemsula, uyakubakhulula nabo bakhululwe ngobumhlophe bezandla zakho. Jobe 23 verse 1. Wayesephendula uJobe wathi, verse 2. Nanamuhla ukukhala kwami kumunyu, isandla sami siyasinda ngokububula kwami. Verse 3. Sengathi ngazi ukuthi ngiyakumtholaphi ngize ngifike endlini yakhe. Verse 4. Ngilungise ukwahlulela kwami phambi kwakhe, ngigcwalise umlomo wami ngezimpendulo. Verse 5. Bengiyakuwazi amazwi abeyakungiphendula ngawo, ngiqonde ukuthi ubeyakuthini kimi. Verse 6. Ubeyakuphikisana nami ngamandla akhe amakhulu na, cha, ubeyakubhekisa kimi. Verse 7. Lapho olungileyo ubeyakuphikisana naye, mina ngikhulule kumahluleli wami kuze kube phakade. Verse 8. Kodwa bheka, ngiya empumalanga, kepha kakho nasentshonalanga, kepha ngimboni. Verse 9. Nangasenyakatho, ekusebenzeni kwakhe, kepha kabonwa. Ujikela ngaseningizimu, kepha kabonakali. Verse 10. Ngokuba uyayazi indlela yami, esengivivinyile ngiyakuphuma njengegolide. Verse 11. Unyawo lwami lunamathela ezinyathelweni zakhe, ngigcinile indlela yakhe, angiphambukanga. Verse 12. Angichezukanga emnyalweni wezindebe zakhe, ngizibekela amazwi akhe kunezimiso zami. Verse 13. Kodwa uyinto yinye, ngubani ongambuyisa na, okufisa umphefumulo wakhe lokho uyakwenza. Verse 14. Uyakufeza ngumiselweyo, izinto eziningi ezinjalo zikuye. Verse 15. Ngalokho ngishaya uvalo ebusweni bakhe, lapho ngikuqaphela ngiyamesaba. Verse 16. Kunkulunkulu odangalisileyo inhliziyo yami, uSomandla ungethusile. Verse 17. Ngokuba ngunywanga, bungakafiki ubumnyama, wangifihlela ukuhlwa. Jobe 24 verse 1. Kungani ukuba uSomandla angazibekeleli izikhathi zokwahlulela, abamaziyo babone imihla yakhe na? Verse 2.
Imingcele yasuswa, bahlutha imhlambi bayiqabise.
Verse 3. Bamukisa imbongolo yezintandane, nenkomo omfelokazi bayithatha ibe isibambiso. Verse 4. Bafuzula abaswelayo endleleni, abampofu omhlaba bacasha ndawonye. Verse 5. Ipheka, njengezimbongolo ehlane, bayaphumela emsebenzini yabo befunisisa ukudla, ihlane lingukudla kwabo abakunika abantwana babo. Verse 6. Emasimini bavuna ifoliyiji, bakhothoza isivinini somubi.
Verse 7. Ebusuku balala nqunu bengenangubo, bengenanto yokuzisibekela emakhazeni. Verse 8. Bamanzi ngezihlamzo sezintabeni, basingatha idwala bengenasiphephelo. Verse 9. Intandane ihlwithwa ebeleni, nengane yompofu ithathwa ibe isibambiso.
Verse 10. Bahambe nqunu bengenazingubo, bethwele izithungu belambile. Verse 11. Benza amafutha phakathi kwezingange zabahluphi, banyathela izikhamu zewayini kepha bayoma. Verse 12. Begqoshwa emzini abafayo, bayabubula imiphefumulo yabalimeleyo iyakhala, kepha uNkulunkulu akanaki lokho okubi. Verse 13.
Bakhona bakuhlubukile ukukhanya, abazi indlela yakho, abanamatheli emkhondweni yakho.
Verse 14. Umbulali uvuka ekuseni, abulale umpofu noswelayo, ebusuku njengesela. Verse 15. Iso lesiphingi libheka ukuhlwa ngokuthi, malingangiboni iso, sisithe ubuso baso. Verse 16. Bafohla izindlu sekumnyama, emini bayazivalela, ukukhanya bakwazi. Verse 17.
Ngoba ithunzi lokufa kubo bonke labo linjengokusa, lokhu beyazi ingebhe yethunzi lokufa.
Verse 18. Banejubane ebusweni bamanzi, izabelo zabo ziqalekisiwe emhlabeni, abasayi kuphendukela endleleni yezivini. Verse 19. Ukoma nokushisa kuyaqeda amanzi eqhwa, kanjalo indawo yabafileyo labo abonileyo. Verse 20. Isizalo siyamkhohlwa, izimpethu ziyamsobozela, akasayi kukhunjulwa, ukungalungi kuyaphulwa njengomuthi. Verse 21. Uyayidla inyumba engazaliyo, akenzeli umfelokazi okuhle. Verse 22. Uyadonsa namaqhawe ngamandla akhe, uyavuka, akakho senethemba lokuphila. Verse 23. UNkulunkulu uyamnika ukuba alondeke, asekelwe, kepha amehlo akhe aphezu kwezindlela zabo. Verse 24. Bayaphakanyiswa emva kwesikhashana basekho, bayaphela njengabanye bafe, babuna njengezihloko zezikhwebu. Verse 25. Uma kungenjalo, ngubani ongangenza onamanga, awenze iza amazwi ami na? Jobe 25 verse 1. Wayesethatha uBhilidadi umshuhi, wathi, verse 2, ukubusa nokwesabeka kukuye, owenza ukuthula endaweni zakhe iphakemeyo. Verse 3, ukhona yini ongabala izimpi zakhe, nokukhanya kwakhe kuphumeli bani na? Verse 4, pho, umuntu angalunga kanjani kuNkulunkulu, nozelo ngowesifazane angahlamluka kanjani na? Verse 5,
bheka nenyanga inankazimulo, nezinkanyeza zihlamlukile emehlweni akhe.
Verse 6. Pho, kakhulu kangakanani umuntu oyimpethu, nendodana yomuntu eyisibungu na? Jobe 26 verse 1. Wayesephendula uJobe wathi verse 2. Usizile kanjani ongenamandla? Usindisile kanjani ingalo engenamandla? Verse 3. Umlulekile kanjani ongenakuhlakanipha? Umemezile kangakanani ukuqonda? Verse 4. Utshelwe ngubani lawo mazwi? Nomoya kabani waphuma kuwe na? Verse 5. Izithunzi ziyathuthumela phansi kwamanzi kanye nabakhelwane bawo. Verse 6. Indawo yabafileyo iyize phambi kwakhe, nendawo yokubhubha ayinasisibekelo. Verse 7. Welula inyakatho phezu kwendawo engenalutho, uphanyeka umhlaba phezu kweze. Verse 8. Ubopha amanzi emafini akhe, ifa lidabuki phansi kwawo. Verse 9. Uyasibekela ubuso besihlalo sakhe sobukhosi, uyeneka ifu lakhe phezu kwaso. Verse 10. Uyingiliza ngomudwa phezu kobuso bamanzi, uzokuphele kukhanye ebumnyameni. Verse 11. Izinsika zezulu ziyathuthumela, ziyethuswa ngokukhuza kwakhe. Verse 12. Ngamandla akhe uyanyakazisa amanzi, ngokuqonda kwakhe uyachitha uRahabi. Verse 13. Ngokuphefumula kwakhe izulu yakhazimula, isandla sakhe sigwazile inyoka esheshayo. Verse 14. Bheka, lokhu ngamaphethelo nje izindlela zakhe, izwi lokunyenyeza nje elizwakalayo ngaye, indumo yamandla akhe ngubani obeya kuyiqonda na? Jobe 27 verse 1. UJobe wabuya phamisa izwi lakhe wathi verse 2. Kuphila kwaNkulunkulu osusile ukwahlulelwa kwami, nosomandla owenze munye umphefumulo wami. Verse 3. Usekhona umphefumulo kimi, nomoya kaNkulunkulu usemakhaleni ami. Verse 4. Izindebe zami ziwukhuluma okubi, nolimi lwami alukhipha inkohliso. Verse 5. Makube kude nami ukuba nginivumele, angiyukuzaphuca ukuphelela kwami ngize ngife. Verse 6. Ngibambelele ekulungeni kwami, angikuyeki, inhliziyo yami ayisoli nowodwa wemihla yami. Verse 7. Isitha sami masibe njengomubi, nongisukelayo njengowomileyo. Verse 8. Liyini ithemba longenankulunkulu nxa enqunywa, lapho uNkulunkulu esusa umphefumulo wakhe na? Verse 9. UNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwakhe, lapho ehlelwa lusizi na? Verse 10. Uyakuthoza ngosomandla, ambize uNkulunkulu ngezikhathi zonke na? Verse 11. Ngiyakunifundisa ngesandla sikaNkulunkulu okukusomandla ngikufihla. Verse 12. Bekani, nanonke nibonile kungani ukuba nizenze ize na? Verse 13. Lokhu kuyisabelo somuntu omubi kuNkulunkulu nefa lezidlwangudlwangu ezilamukela kusomandla. Verse 14. Uma abantwana bakhe banda, bandela inkemba, inzalo yakhe ayikusutha ngokudla. Verse 15. Abasele kuye bayakumbela ekufeni, abafelokazi babo bangalili. Verse 16.
Noma enqwabela isiliva njengothuli, alungise izambatho njengodaka. Verse 17. Makulungise kepha kuyakwembathwa ngolungileyo ongenacala abele isiliva.
Verse 18. Uyakha indlu yakhe njengenundu, ibe njengedlangala elakhiwe ngumlindi. Verse 19. Uyalala enothile angakuphindi kodwa, uyavula amehlo akhe abe engasekho. Verse 20. Ingebhe yamehlela njengamanzi, isivunguvungu siyamphephula ebusuku. Verse 21. Umoya sempumalanga uyamthatha amuke, uyambhengula endaweni yakhe. Verse 22. Uyacibishela engahawukelwanga, uyabaleka nokubaleka esandleni sakhe. Verse 23. Abantu bayakumshayela ihlombe, bamncimfele ukuba asuke endaweni yakhe. Jobe 28 verse 1. Impela ukhona umthapho wesiliva nendawo yegolide abalicwengayo. Verse 2. Insimbi yakhishwa emhlabathini, amatshe ancibilikiswa abe yithusi. Verse 3. Ubumnyama ubekelwa umkhawulo, kuyacingwa kuze kube sekupheleni konke, amatshe esigayegaye nethunzi lokufa. Verse 4.
Baqhakaza umgodi kude nalapho behlala khona abantu, lapho bekhohlakele khona lunyawo, bayalenga bajikajika kude nabantu.
Verse 5. Umhlaba ke kuwona kuvela ukudla, kepha ngaphansi kwawo uyaphendukezelwa njengangumlilo. Verse 6. Amatshe awa indawo yamasafire, inothuli lwegolide. Verse 7. Lo mgudu awaziwa yinqe, neso loheshe aliubonanga. Verse 8. Izilwane ezinkulu azihambanga ngawo, nengonyama ayidlulanga ngawo. Verse 9.
Uyelulela isandla sakhe etsheni lentsengentsha, akumbuqele izintaba kwasezimpandeni zazo.
Verse 10. Uqhekeza imhohoba emadwaleni, iso lakhe liyabona konke okuyigugu. Verse 11. Uyavimba imifula ukuba ingaconsi, imfihlakalo uyayikhiphela ekukhanyeni. Verse 12. Kepha ukuhlakanipha kufumanisekaphi, iphi indawo yokuqonda na? Verse 13. Umuntu kalazi inani lakho, akutholakali ezweni labaphilayo. Verse 14. Untwa luthi, akukho kimi ulwandle luthi, akukho kimi. Verse 15. Akunakuzuzwa ngegolide, intengo yakho ayinakulinganiswa nesiliva. Verse 16. Kungelingane negolide lase-Ofili, neshohamu eliyigugu nesafire. Verse 17.
Igolide nengilazi kungelingane nakho, akunakwenaniswa ngezinto zegolide elicwengekileyo.
Verse 18. Akunakukhulunywa ngekorali nangekristalu, intengo yakho iphezu kwamarubi. Verse 19. Itopazi lasekushe alinakulinganiswa nakho, kungelingane negolide elicwengekileyo. Verse 20. Ukuhlanipha kuvelaphi na? Indawo yokuqonda iphi na? Verse 21. Kusithekile emehlweni abo bonke abaphilayo, kufihliwe ezinyonini zezulu. Verse 22. Ukubhujiswa nokufa kuthi, ngezindlebe zethu sizwile amahemuhemu akho. Verse 23. UNkulunkulu yaqonda indlela yakho, yena uyazi indawo yakho. Verse 24. Ngokuba uyabeka imkhawulo yomhlaba, abone konke okuphansi kwezulu. Verse 25. Lapho emisela umoya wokusinda kwawo, elinganisa amanzi ngezilinganiso. Verse 26. Lapho enzela imvula isimiso, nonyazi lokuduma indlela. Verse 27. Khona wakubona walanda ngakho, wakuhlela wakuphenya. Verse 28. Wathi kubantu ubhekani, ukwesaba inkosi lokhu kungukuhlakanipha, ukusuka ebubini kungukuqonda.
Jobe 29 verse 1. UJobe wabuye waphakamisa izwi lakhe wathi, verse 2, sengathi nga, nginjengasezinyangeni zakuqala, njengasemihleni uNkulunkulu angigcina ngayo. Verse 3, lapho isibani sakhe sasikhanya phezu kwekhanda lami, ngihambe ebumnyameni ngokukhanya kwakhe. Verse 4. Yebo, njengasezinsukwini zokuvuthwa kwami, lapho ubuhlobo bukaNkulunkulu babuphezu kwethende lami. Verse 5. Lapho uSomandla wabesenami, nabantwana bami babe besangizungeza. Verse 6. Lapho izinyathelo zami zagezwa ngamaqanga, nedwala elalingakimi langithelela imfula yamafutha. Verse 7. Lapho ngaphuma ngaya esangweni ngasemzini, ngalungisa isihlalo sami esigcaweni. Verse 8. Izinsizwa zangibona zacasha, nezimpunga zasuka zema. Verse 9. Izikhulu zayeka ukukhuluma, zabeka izandla emlonyeni yazo. Verse 10. Izwi labakhulu lathuliswa, izilimi zabo zanamathela olangweni labo. Verse 11. lapho indlebe yangizwa yangibusisa nalapho iso langibona langifakazela. Verse 12. Ngokuba ngakhulula abampofu abakhalayo kanye nentandane engenamsizi. Verse 13. Isibusiso sobeza kubhubha safika phezu kwami, ngenza inhliziyo yomfelokazi ukuba ayihube ngokujabula. Verse 14. Ngembatha ukulunga kwaba yisambatho kimi, ukwahlulela kwami kwakunjengengubo nomqhele kimi. Verse 15. Ngaba ngamehlo ezimpumputhe nezinyawo zezinyonga. Verse 16. Nganginguyiso wabampofu, indaba yengingabaziyo ngayiphenya. Verse 17. Ngaphula imhlathi owonayo, ngahlwitha impango emazinyweni akhe. Verse 18. Ngase ngithi, ngiyakufa esidlekeni sami, ngandise izinsuku zami zibe ngangesihlabathi. Verse 19. Impande yami yazivulela amanzi, amazola lala ubusuku bonke egatsheni lami. Verse 20. Udumo lwami lusha njalo kimi, umtsalo wami wenziwa musha esandleni sami. Verse 21. Abantu bangilalela belinda bathula ngesiluleko sami. Verse 22. Emva kwamazwi ami ababe besakhuluma, amazwi ami aconsela phezu kwabo. Verse 23. Bangilindela njengemvula, bangikhamisela imlomo yabo njengokukhamisela imvula yamuva. Verse 24. Ngabahleka bengenakukholwa, ukukhanya kobuso bami kabakufiphazanga. Verse 25. Uma ngangikhethile izindlela zabo, ngangiyakuhlala emqoka, ngahlalisa okwenkosi empini njengoduduza abalilayo.
Jobe 30 verse 1. Kepha manje abancane ngeminyaka kunamba ngihleka, oyise babo engangibadelela ukuba ngingababeki naphakathi kwezinja zezimvu zami. Verse 2. Yebo, namandla ezandla zabo angangisiza kanjani abantu abaphelile iziphika na?
Verse 3. Bondile ngokuswela nangendlala, baququda ugwadule oluyize olwaluyilohle nakuqala.
Verse 4. Bayakha imfino kaSawuti ezihlahleni, izimpande zezinwele zingukudla kwabo. Verse 5. Bayagxoshwa phakathi kwabantu, bamemeza emva kwabo njengasemva kwamasela. Verse 6. Bahlala ezigodini ezisabekayo, nasemumeni omhlaba, naseziweni. Verse 7.
Bayakhonya phakathi kwezihlahla, phansi kwezimbabazane bayabuthana.
Verse 8. Bengabantwana beziwula, abantwana babangenamagama, beshaywa begxoshwa ezweni. Verse 9. Manje sengihaywa yibo, yebo sengiyisaga sabo. Verse 10. Bayanengwa yimi, bemi kude nami abayeke ukungikhafulela ngamathe. Verse 11. Bakhululile imicilo yabo, bangithobisa, balahlile itomu phambi kwami. Verse 12. Ngakwesokunene kuvuka amachwenza agudlumeza izinyawo zami, angiqwabelela izindlela zokubhubhisa. Verse 13. Achitha umkhondo wami, asebenzela ukubhujiswa kwami engazibambi. Verse 14. Angena kungathi ngesikhala esibanzi, phakathi kwencithakalo atheleka phezu kwami. Verse 15. Ingebhe ithulula phezu kwami, njengomoya luyagxosha udumo lwami, inhlalakahle yami yadlula njengefu. Verse 16.
Manje umphefumulo wami uthululiwe phakathi kwami, izinsuku zosizi zingibambile.
Verse 17. Ebusuku amathambo ami abhotshozwa asuke kimi, ubuhlungu obungigedlayo abuphumuli. Verse 18. Ngamandla amakhulu umzimba wami onakele, unamathela kimi njengentamo yesambatho sami.
Verse 19. Ungiphonsile odakeni, sengifana nothululi nomlotha.
Verse 20. Ngikhala kuwe kepha angiphenduli. Ngimi lapha uyangibuka nje. Verse 21. Uyaguquka ukuze ungiphathe ngonya. Ngamandla esandla sakho uyangizingela. Verse 22. Uyangiphamisela emoyeni. Ungikhwelisa kuwo. Wenza ukuba ngincibilike ngokuhlokoma kwesivunguvungu. Verse 23. Ngoba ngiyazi ukuthi nguyisa ekufeni nasendlini yokubuthana kwabaphilayo bonke.
Verse 24. Kepha umuntu angelule isandla sakhe encithakalweni akhale uma esengozini na.
Verse 25. Angimkhalelanga yini ozinsuku zakhe zazilukhuni na? Umphefumulo wami awuhawukelanga abampofu na? Verse 26. Lapho ngabheka okuhle kwafika okubi, ngalindela ukukhanya kwafika obumnyama. Verse 27. Izibilini zami ziyagxugxuzela, asiphumuli, izinsuku zosizi zingehlele.
Verse 28. Ngihamba ngimnyama, kungenziwanga yilanga, ngisukuma ebandleni ngikhala.
Verse 29. Ngingumfowabo wamakhanka, nomngane wezintshe. Verse 30. Isikhumba sami simnyama siyebuza kimi. Amathambo ami ashile ngokushisa. Verse 31. Ihabhu lami seliphenduke isililo, nomtshingo wami uyizwi labakhalayo.
Jobe 31 verse 1. Ngenza isivumelwano namehlo ami, ngingabuka kanjani intombi na?
Verse 2. Ngokuba siyini sabebe siyakuvela kuNkulunkulu phezulu, nefa likaSomandla beyakuvela ekuphakameni na? Verse 3. Akusikho kubhubha kwabalungileyo, nengozi kwabenza okubi na? Verse 4. Yena akaboni izindlela zami, abale izinyathelo zami zonke na? Verse 5. Uma ngihambile ngamanga, nonyawo lwami luphuthume enkohlisweni. Verse 6. Mangilinganiswe ngesilinganiso esilungileyo, ukuze uNkulunkulu azi ukuphelela kwami. Verse 7. Uma inyathelo zami zichezukile endleleni, inhliziyo yami iyalandela amehlo ami, uma kunamathela esisihla ezandleni zami. Verse 8.
Mangihlwanyele kudle omunye, yebo zisishulwe izithelo zami.
Verse 9. Uma inhliziyo yami iyengwe ngowesifazane, ngaqamekela ngasemnyango umakhelwane wami. Verse 10. Umkami makasilele omunye, kuguqa abanye phezu kwakhe. Verse 11. Ngokuba lokho ngabe kuyicala, ngabe kungububi bokujeziswa. Verse 12. Ngokuba kungumlilo odlayo kuze kube sekubhujisweni, kusishule yonke inzuzo yami. Verse 13. Uma ngidelela ukwahlulela kwenceku yami noma kwencekwazi yami, lapho bephikisana nami. Verse 14. Ngiyakwenze njani lapho uNkulunkulu evuka, nalapho ngiphenya, ngingaphendula ngokuthini na? Verse 15. Owangenza mina esiswini, wabenza nabo wasibumba esizalweni munye. Verse 16. Uma ngiqabela abampofu abakufisayo, ngenza amehlo omfelokazi ukuba afiphale. Verse 17. Ngadla ucwezu lami lwesinkwa ngingedwa, ingaludlanga nentandane. Verse 18. Hayi, ikhulele kimi kwasebusheni bami njengakuyise, kwasezalweni sikamame ngangingumholi wabafelokazi. Verse 19. Uma ngibone obhubhile ngokuswela isambatho kungekho ukuzimboza kompofu.
Verse 20. Uma ukhalo lwakhe lungangibusisanga, uma engafuthunyezwanga nguboya bezimvu zami.
Verse 21. Uma ngiphamisela intandane isandla sami, ngoba ngabona usizo lwami esangweni. Verse 22. Maliwe ihlombe lami esiphangeni, nengalo yami yaphule enkothweni yayo. Verse 23. Ngoba ngesaba kubhujiswa uNkulunkulu, ngenxa yokuphakama kwakhe benginakukwenza lutho. Verse 24. Uma ngibeke igolide libe yithemba lami, ngathi egolideni elihle ngithemba wena. Verse 25. Uma ngithokozile ngokuba imfuyo yami inkulu, nangokuba isandla sami sithole okuningi. Verse 26.
Uma ngibone ukukhanya ukuthi kuyakhazimula, nenyanga ukuthi ihamba ngencwazimulo.
Verse 27. Kwaye ngwa inhliziyo yami esitha, nomlomo wanga isandla sami. Verse 28. Nalokho kwakungububi bokujeziswa ngokuba ngangimphikile uNkulunkulu phezulu. Verse 29. Uma ngithozile ngengozi yongizondayo, ngagxuma lapho eficwa ngokubi. Verse 30. Kepha ngivumelanga ulimi lwami ukubalone ngokucela ukuphila kwakhe ngesifungo. Verse 31. Uma abantu betende lami bengashongo ukuthi ngubani ongathola umuntu ongasuthanga ngenyama yakhe na. Verse 32. Abafokazi kabalalanga phandle, ngavulela izihambe eminyango yami. Verse 33. Uma ngisibekele iziphambeko zami njengo-Adam, ngokufihla ububo bami esifubeni sami. Verse 34. Ngokuba ngesaba isixuku esikhulu, ngaba novalo okudelelwa ngabomndeni, ngaze ngathula, angaphuma emnyango. Verse 35. Sengathi angaba khona ongizwayo, nantu uphawu lwami, makangiphendule uSomandla, ngibe nencwadi ayilobileyo omelana nami.
Verse 36. Ngangiya kuyithwala emahlombe ami, ngiyibophe ibe ngumqhele kimi.
Verse 37. Ngimlandise ngomumo wezinyathelo zami, ngisondele kuye njengesikhulu. Verse 38. Uma umhlaba wami ukhalile ngami, nemisele yawo ililile kanye kanye. Verse 39. Uma ngidlile izithelo zawo ngingenamali, ngenza ukuba bafe abaniniyo. Verse 40. Makuhlume ikhakhasi esikhundleni sikakolweni, kuvela ukhulu endaweni yebhali, amazi kaJobe asephelile. Jobe 32 verse 1. Lawo madoda amathathu ayeseyeka umphendula uJobe ngokuba wayelungile emehlweni akhe. Verse 2. Lwaselivutha ulaka lika-Elihu indodana kaBharakeli umbuzi womndeni kaRamu. Ulaka lakhe lwavuthela uJobe ngokuba wazithetha yena kunoNkulunkulu. Verse 3. Ulaka lakhe lwavuthela nabangane bakhe abathathu ngokuba noma bengafumananga impendulo bamlahla nokho uJobe. Verse 4. U-Elihu wayelindele ukukhuluma kuJobe ngokuba bona babebadala kunaye. Verse 5. Lapho u-Elihu esebona ukuthi ayikho impendulo emlonyeni yalawo madoda amathathu, lwavutha ulaka lwakhe. Verse 6. U-Elihu indodana kaBharakeli umbuzi wayesethathake wathi, mina ngisamusha ngeminyaka, nina nibadala, ngalokho nganginamahloni ngesaba kunitshela umqondo wami. Verse 7. Ngathi, makukhulume insuku, ubuningi beminyaka bazise ukuhlakanipha. Verse 8. Nokho kukhona umoya kumuntu, ukuphefumula kwaSomandla kuyabaqondisa. Verse 9. Abakhulu abahlakaniphile nabadala baqonda ukwahlulela. Verse 10. Ngalokho ngithi ngizweni, nami ngiyakusho umqondo wami. Verse 11. Bhekani, ngilindela amazwi enu, ngabeka indlebe emqondweni yenu, nisaphenye niyakukusho. Verse 12. Nga nilalela nina, bhekani, kwakungekho noyedwa wamahlula uJobe nowaphendula amazwi akhe phakathi kwenu. Verse 13. Maningasho ukuthi sifumene ukuhlakanipha, uNkulunkulu angamphengulula, hayi umuntu. Verse 14. Akahlelanga mina amazwi akhe, angikumphendula ngezinkulumo zenu. Verse 15.
Bayakhungatheka abasaphenduli, baphelelwe ngamazwi. Verse 16. Ngibalindele yini uma bengakhulumi na, ngokuma bemi bengasaphenduli.
Verse 17. Nami ngiyakuphendula okwami, ngitshengise nami umqondo wami. Verse 18. Ngokuba ngigcwele amazwi, umoya phakathi kwami uyangiqhubezela. Verse 19. Bhekani, ophakathi kwami kunjengewayini elingenambobo, kucishe ukuqhuma njengezimvaba ezintsha. Verse 20. Ngiyakhuluma ukuba ngikhululeke, ngiyakuvula izindebe zami ukuba ngiphendule. Verse 21. Mangingakhethi ubuso bamuntu, ngingathophi nobani.
Verse 22. Ngoba ngikwazi ukuthopha, uma kunjalo umenzi wami angangisusa masinyane.
Jobe 33 verse 1. Kepha manje Jobe, mawuzwe amazwi ami, ubeke indlebe emazwini ami onke. Verse 2. Bheka-ke, sengivula umlomo wami, ulimi lwami lukhuluma emlonyeni wami. Verse 3. Amazwi ami avela enhlizweni yami eqotho, okwaziwa izindebe zami ziyakukhuluma ngesiminya. Verse 4. Umoya kaNkulunkulu ungenzile, nokuphefumula kwaSomandla kunginika ukuphila. Verse 5. Uma ukwazi ngiphendule, zihlele phambi kwami ume. Verse 6. Bheka njengawo maqondana noNkulunkulu, ngibunjiwe nami ngebumba. Verse 7.
Bheka ingebhe ngami, ayikukugebhezisa, nesandla sami esiphezu kwakho, asikukusinda.
Verse 8. Impela wakhuluma ezindlebeni zami, ngezwa izwi lokukhuluma kwakho kuthi. Verse 9. Ngimsulwa, anginasiphambeko, ngimhlopha kukho kubi kimi. Verse 10. Bheka, uthola amathuba ngami ngishaye isitha sakhe. Verse 11. Ufaka izinyawo zami ezingongolweni, aqaphele zonke indlela zami. Verse 12. Bheka, ngiyakuphendula ukuthi awuthethanga kahle lokho, ngokuba uNkulunkulu mkhulu kunomuntu. Verse 13. Umphikiselani ngokuthi akaphenduli nelilodwa lamazwi ami. Verse 14. Ngoba uNkulunkulu ukhuluma kanye, yebo nakabili umuntu engakunaki. Verse 15. Ephusheni nasembonweni wasebusuku, lapho abantu behlelwa ngobuthongo obunzima, bozela emacansini. Verse 16. Khona uyavula indlebe zabantu, abeke uphawu ekufundisweni kwabo. Verse 17. Ukuze aphambukise umuntu ekwenzeni kwakhe, anqume ukuzidla kumuntu. Verse 18. Unqanda umphefumulo wakhe ekubhujisweni, nokuphila kwakhe ukuba kungachithwa ngomkhonto. Verse 19. Uyajeziswa ngobuhlungu nasecansini lakhe, nangokulo okungapheliyo emathanjeni akhe. Verse 20. Inhliziyo iyanengwa ngokudla, nomphefumulo wakhe uzonda ukudla okade ukufisa. Verse 21. Inyama yakhe iyadliwa, ingabe isabonwa, amathambo akhe akade engabonakali aseqhamukile. Verse 22. Umphefumulo wakhe uyasondela egodini, nokuphila kwakhe kubabulali. Verse 23. Uma kukhona ingelosi kuye, nehumusha noma yiliphi enkulungwaneni lokuba litshele umuntu okumlungeleyo. Verse 24. UNkulunkulu abeseba nomusa kuye athi, mkhululo ukuba angehlele egodini, sengitholile ihlawulo. Verse 25. Inyama yakhe ibentsha kuneyomntwana, abuye emihleni yobusha bakhe.
Verse 26. Khona yakunxusa uNkulunkulu ukuba abe nomusa kuye, abone ubuso bakhe ngokujabula, ebesebuyisela kumuntu kulunga kwakhe.
Verse 27. Usehlabelela phambi kwabantu uthi, ngonile ngahlanakazela ukulunga, kepha akwenziwanga kimi njengokufaneleyo.
Verse 28. Uhlengile umphefumulo wami ukuba ungadluleli egodini, ngiyakubona ukukhanya ngiphila.
Verse 29. Bhekani, konke lokhu uNkulunkulu uyakwenza kabili, yebo kathathu kumuntu. Verse 30. Ukuba abuyise umphefumulo wakhe egodini, akhanyisele ngokukhanya kwabaphilayo. Verse 31. Yizwa Jobe, ungilalele, thuya mina ngizakukhuluma. Verse 32. Uma unamazwi, ngiphendule, khuluma ngokuba ngifisa ukukuthethelela.
Verse 33. Uma ungenawo, ngilalele wena, thula ngiyakukufundisa ukuhlakanipha.
Jobe 34 verse 1. U-Elihu wathatha wathi, verse 2. Yizwani amazwi ami nina zihlakaniphi, libeke indlebe kimi ninazazi. Verse 3. Ngokuba indlebe yavivinya amazwi njengokuba ulwanga luzwa ukudla. Verse 4. Masizikhethele okulungileyo sazi phakathi kwethu okuhle. Verse 5. Ngokuba uJobo uthenga ilungile, uNkulunkulu ususile ukwahlulelwa kwami. Verse 6. Phezu kokwahlulelwa kwami, ngishaywa onamanga, inxeba lami alinakupholiswa noma ngingenasiphambeko. Verse 7. Ngumuphi umuntu njengoJobe ophuza usulu njengamanzi? Verse 8. Ohamba ngokwazana nabenza ukubi, ahambisane nabantu ababi na? Verse 9. Ngokuba uthi, akunosizo kumuntu kuba azane noNkulunkulu. Verse 10. Ngalokho ngizweni nabantu abanokuqonda, makube kude noNkulunkulu ukuba enze okubi, nakusomandla ukuba enze ukona. Verse 11. Ngokuba uyabuyisela kumuntu njengokwenza kwakhe, atholise kube yilona lowo njengeindlela zakhe. Verse 12. Impela uNkulunkulu akenze okubi, usomandla kahlanakazeli ukwahlulela. Verse 13. Ngubani owambeka phezu komhlaba na? Ngubani owamisa izwe lonke na? Verse 14. Uma beyakuzibheka yena, azibuyisele umoya wakhe nomphefumulo wakhe. Verse 15. Inyama yonke beyakufa kanye kanye, umuntu abuyele othulini.
Verse 16. Uma unengqondo yizwa lokhu, ulalele izwi lokukhuluma kwami.
Verse 17. Imbala ozonda kwahlulela, uyakubusa na? Uyakumlahla olungileyo nonamandla? Verse 18. Oshoyo enkosini ukuthi muntu omubi nasezikhulwini mashinga? Verse 19. Ongakhethi ubuso bezikhulu, onganako ocebileyo kunompofu nangokuba bonke bangumsebenzi wezandla zakhe.
Verse 20. Bayafa ngokuphazima kweso, phakathi kwamabili abantu bayathuthumela banyamalale.
Verse 21. Ngokuba amehlo akhe akuzo izindlela zomuntu, ubona zonke izinyathelo zakhe. Verse 22. Abukho obumnyama nethunzi lokufa likho, lapha benza okubi bengacasha khona. Verse 23. Ngoba kadinga ukuba abelokhu ebheka umuntu ukuba aye uNkulunkulu ukwahlulelwa. Verse 24. Uyaphahlaza abanamandla, ungahlolwanga, amisa abanye ezikhundleni zabo.
Verse 25. Ngalokho uyazi imisebenzi yabo, uyabagumbuqela ebusuku, bachotshozwe. Verse 26. Uyabashaya njengababi endaweni lapho bebonwa khona. Verse 27. Ngokuba bachezuka ekumlandeleni, abanakanga neyodwa izindlela zakhe.
Verse 28. Baze benza ukuba ukukhala kwabampofu fike kuye, weza ukukhala kwabahluphekayo. Verse 29. Lapho yena ethula ngubani ongalahla, nalapho ethukusa ubuso bakhe ngubani ongambona na? Ubuso ngokufananayo noma kuyisizwe noma kungumuntu. Verse 30. Ukuba kungabusi muntu ongenankulunkulu, abantu bacushwe. Verse 31. Ngoba ukhona oke wathi uNkulunkulu, ngithweswe icala noma ngingonanga na? Verse 32. Lokho engakuboni ngifundise khona, uma ngenzile okubi angisakukuphinda. Verse 33. Uyakuphindisela njengokuthanda kwakho, lokhu kwenqaba na? Ngokuba nguwo ozakukhetha, akusimina, khuluma okwaziyo.
Verse 34. Abantu abanokuqonda bayakusho kimi, yebo nesihlakaniphi lapho zingizwa ziyakuthi. Verse 35. UJobe ukhuluma engenalwazi, amazwi akhe awanangqondo.
Verse 36. Sengathi uJobe angavivinywa kuze kube sekupheleni ngokuba uphendula njengabantu ababi. Verse 37. Ngokuba uyenezela ukuhlubuka esonweni sakhe, ushaya ihlombe phakathi kwethu, andise amazwi akhe kuNkulunkulu. Jobe 35 verse 1. U-Elihu wathatha wathi, verse 2. Usho uthi lokhu kulungile na? Uthi yilungelo lami kuNkulunkulu yini? Verse 3. Njengokuba uthi kungisiza ngani nokuthi ngisuzeni kunalokho ebengiyakukuzuza uma ngonile na? Verse 4. Ngiza kuphendula mina ngamazwi wena nabangane bakho. Verse 5. Bheka ngasezulwini ubone uqaphela amafa aphakeme kunawe. Verse 6.
Uma wona wenzani kuye na? Uma isiphambeko zakho ziziningi, wenzani kuyena na?
Verse 7. Uma ulungile, umnikani yena, noma amukelani esandleni sakho na? Verse 8. Ububi bakho buqonde nomuntu onjengawe, nokulunga kwakho kuthintana nendodana yomuntu.
Verse 9. Abantu bakhala ngobuningi bezinkahlo, bakhala ngokusizwa ngenxa yengalo yabanamandla.
Verse 10. Kepha kakho othi uphi uNkulunkulu umenzi wami ozwakalisa amahubo ebusuku. Verse 11. Osifundisa phezu kwezilwane zomhlaba, asenze sihlakaniphe phezu kwezinyoni zezulu. Verse 12. Lapho bayakhala ngokuzidla kwabantu, kepha akaphenduli.
Verse 13. Impela uNkulunkulu akezwa ukuyise, uSomandla akayikukunakekela.
Verse 14. Kakhulu kangakanani lapho uthi awumboni ukuthi noma icala iphambi kwakhe usamhlalela na?
Verse 15. Kepha manje ngokuba intukuthelo yakhe ingajezisi, anganaki kakhulu iziphambeko.
Verse 16. UJobe uvulela izo umlomo wakhe, uyandisa amazwi engenalwazi. Jobe 36 verse 1. U-Elihu waqhubeka wathi, verse 2, ngihlalele kancane ngiyakubonisa ukuba ngisanamazwi okumela uNkulunkulu. Verse 3, ngiyakulanda kude ulwazi lwami, nginike umenzi wami ukulunga. Verse 4, impela amazwi ami awasiwa amanga, unawe ophelele ekwazini. Verse 5, bheka uNkulunkulu unamandla, kepha kadeleli muntu, mkhulu emandleni okuqonda.
Verse 6. Akenze ukubi omubi aphile, kepha abampofu abanika ukwahlulelwa.
Verse 7. Akabuyisa amehlo akhe wabalungileyo, kepha ubahlalisa namakhosi ezihlalweni zobukhosi, baphakame kuze kube phakade. Verse 8. Uma beboshwa amaketanga babanjwe ngezintambo zokuhlupheka. Verse 9. Uyababonisa izenzo zabo neziphambeko zabo zokuthi baziphakamisile. Verse 10. Uyavulela indlebe zabo kulayo, asho ukuba babuye ebubini.
Verse 11. Uma belalela bamkhonze, bayakuqeda imihlaba ebuhleni, neminyaka yabo kukho okumnandi.
Verse 12. Kepha uma bengalaleli, bayakuphela ngenkemba, bafe bengenalwazi. Verse 13. Abangesabi ngenhliziyo baqongelela ulaka, abakhali lapho ebabopha. Verse 14. Bafa besebasha, ukuphila kwabo kube njengokwezifebe zethempeli. Verse 15. Ukhulula umpofu ngobumpofu bakhe, avule indlebe yabo ngokuhlupheka. Verse 16. Yebo, ngaye kuvusa ukuba uphume emlonyeni osizi, uye endaweni ebanzi lapho kungekho kunyinyeka khona, kunone okubekwa etafuleni lakho.
Verse 17. Kepha ugcwele ukwahlulela kwababi, ukwahlulela nokulunga kuyakubamba.
Verse 18. Xwaya ukuba ulaka lungakuvusi usashaywa, ungachezukiswa ngobuningi bamakhlawulo.
Verse 19. Ukukhala kwakho kungakusiza ukuba ungahlali usizini, nazo zonke izikhwepha zamandla akho na?
Verse 20. Ungafisi ubusuku lapho abantu beyakususa endaweni zabo. Verse 21.
Xwaya ukuba ungabhekisi ubuso bakhe bubeni, ngokuba ukhethile lokho kunokuhlupheka. Verse 22. Bheka uNkulunkulu uphakeme ngamandla akhe, ngubani ofundisa njengaye na?
Verse 23. Ngubani omisela indlela yakhe na? Kubani ongasho ukuthi wenzile okubi na? Verse 24. Khumbula ukukhulisa izenzo zakhe abahlabelela ngazo abantu. Verse 25. Bonke abantu bayazibona, abokufa bayazibuka besekude. Verse 26. Bheka uNkulunkulu uphakema simqondi umumo omnyaka yakhe ayinakuphenywa. Verse 27. Wenyusa amathonsi amanzi abuye awathulule njengemvula enkungwini yakhe. Verse 28. Amafu awenza ukuba aconse awathele phezu kwabantu abaningi. Verse 29. Ukhona ongaqonda kwenekeka kwamafu nokuduma kwedokodo lakhe na? Verse 30. Bheka, uyasakaza ukukhanya kwakhe ngakuye, uyasibekela ubuphansi bolwandle. Verse 31. Ngoba ngalokhu uyabahlulela abantu, aphane kakhulu ngokudla.
Verse 32. Uyasibekela izandla zakhe ngokukhanya, akuyale ukuba kushaye isigcibisholo.
Verse 33. Umsindo wakhe ulanda ngaye, oshisekela ububi ngentukuthelo. Jobe 37 verse 1. Yebo, ngenxa lokho, iyathuthumela inhliziyo yami isuka endaweni yayo. Verse 2. Yizwani, nizwe indumo yezwi lakhe, nemvunge ephuma emlonyeni wakhe. Verse 3. Uyawukhipha phansi kwalo lonke izulu, nonyazi lakhe luya emagumbini omhlaba. Verse 4.
Emva kwalo kuduma izwi, uduma ngezwi lobukhosi bakhe, kalumisa unyazi lapho lizwakala izwi lakhe.
Verse 5. Unkulunkulu uyaduma ngezwi lakhe ngokumangalisayo, wenza izinto ezinkulu esingaziqondi. Verse 6.
Ngokuba uthi eqhweni khithika emhlabeni, kanjani nasesihlambini semvula, yebo ezihlambini zemvula zakhe ezinamandla. Verse 7. Uyanamathelisa izandla zabantu bonke, ukuba bonke abantu bazi imisebenzi yakhe. Verse 8. Seziya izilwane ezikhundleni zazo, zihlale emhumeni yazo.
Verse 9. Isikhwishikhwishi siphuma ekamelweni laso, namakhazi emoyeni ehlakazayo. Verse 10. Ngokuphefumula kaNkulunkulu kuvela ungqoqwane, ububanzi bamanzi buqine. Verse 11. Yebo, uyathwesa amafu ngokuswakama, uyeneka amafu onyazi lwakhe. Verse 12. Ayajika aphenduke njengokunquma kwakhe ukuba enze konke awayalayo ebusweni bomhlaba owakhiweyo. Verse 13. Awafikisa abe luswazi, afike ngenxa yomhlaba noma ngenxa yomusa. Verse 14. Beka indlebe kulokhu, Jobe, yima uqonde imangaliso ikaNkulunkulu. Verse 15. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uwayela kanjani enze ukuba unyazi lwamafu akhe lukhanye na? Verse 16.
Uyaqonda yini ukulinganiswa kwamafu izimangaliso zophelele olwazini?
Verse 17. Wena izingubo zakho zifudumala lapho ethuliswa umhlaba ngesishisandlu sina. Verse 18. Ungeneka isibhakabhaka njengaye, esiqinileyo njengesibuko esibunjiweyo na? Verse 19. Sifundise ukuthi siyakuthini kuye, asinakuhlela indaba yethu ngenxa yobumnyama. Verse 20. Uyakutshela ukuthi ngiyakukhuluma na, ukhona yini osho ukuthi makabhubhe na? Verse 21. Manje abantu abanakukubona ukukhanya okukhazimula esibhakabhakeni lapho umoya usudlulile wasihlanza. Verse 22. Ngasenyakatho kuvela inkazimulo yegolide, uNkulunkulu wembethe ubukhosi obesabekayo. Verse 23. USomandla singemqonde mkhulu ngamandla nangokwahlulela, ngokulunga kwakhe okukhulu akonilutho. Verse 24. Ngalokho abantu bayamesaba, kepha akanaki abazishaya izihlakaniphi ngenhliziyo. Jobe 38 verse 1. UJehova wayesemphendula uJobe esesikhwishikhwishini ethi, verse 2.
Ngubani lo wenza mnyama isiluleko ngamazwi angenalwazi na?
Verse 3. Bopha inkalo zakho njengendoda, ngizakukubuza wena ungazise. Verse 4. Wawukuphi lapho ngasekela umhlaba na? Ngitshele uma ukwazi ukuqonda. Verse 5. Ngubani wanquma izilinganiso zawo ngokuba uyakwazi phela? Ngubani welula umucu wokulinganisa phezu kwawo na? Verse 6. izicelo zawo zabeka phezu kwani na? Ngubani owabeka itshe lawo legumbi?
Verse 7. Lapho izinkanyezi zokusa zahlabelela kanye-kanye, nawo wonke amadodana kaNkulunkulu ajabula na?
Verse 8. Ngubani owavalela ulwandle ngesicabha lapho lwabhoboka kungathi lwaphuma esiswini? Verse 9. Lapho ngabeka amafu aba isambatho salo, nesigayagaya saba imbeleko yalo. Verse 10. Nalapho ngalumisela umngcele wami, ngamisa imigoqo nesicabha. Verse 11. Ngathi, uyakufika lapha kepha ungadluli, lapha amazi akho aziqhenyayo ayakumiswa na?
Verse 12. Emihleni yakho uyalile ukusa, wazisa umthende ukusa indawo yawo.
Verse 13. Ukuba ubamba amagumbi omhlaba ababi bathintithwe kuwo na? Verse 14. Ukuqwa njengebumba lophawu lokunamathelisa konke kuqhamuka kungathi kwembesiwe. Verse 15. Ababi sebenqatshele ukukhanya kwabo, nengalo ephakemeyo yaphuliwe. Verse 16. Wake wangena emthonjeni yolwandle wahamba phansi ontweni na? Verse 17. Amasango okufa uwavulelwe, wabona amasango ethuzi lokufa na? Verse 18. Uqondile ububanzi bomhlaba na, yisho uma ukwazi konke. Verse 19. Iphi indlela eya lapho kuhlala khona ukukhanya nobumnyama-ke, iphi indawo yabo? Verse 20. Ukuze kuyise emkhawulweni wakho, uqonde imkhondo yendlu yakho na? Verse 21. Angithi uyakwazi ngokuba wawusuzelwe, nomumo wemihla yakho mkhulu na? Verse 22. Wake wangena ezingqolobaneni zeqhwa, wabona izinqwaba zesichotho. Verse 23.
Engiziqongelele isikhathi sokuhlupheka, nosuku lokulwa, nolwempi na?
Verse 24. Iphi indlela eya lapho kukhanya kwahlukaniselwa khona, nalapho umoya wasempumalanga uhlakazekela khona emhlabeni na? Verse 25. Ngubani ovulela ukuchichima kwamanzi umsele nonyazi lokuduma indlela? Verse 26. Ukunisa imvula emhlabeni lapho kungekho muntu khona, nasehlane elingenamuntu. Verse 27. Ukusuthisa ihlane kwahlongasibi nokuhlumisa uhlaza na? Verse 28. Kukhona uyise wemvula na? Ngubani owazala amathonto amazolo na? Verse 29. Ikho lavela esiswini sikabani, nesithwathwa sazalwa ngubani na? Verse 30. Amanzi ayacasha kungathi ayitshe, ubuso bonto abuhlangene. Verse 31. Ungabopha amaketange esilimela, uthukulule izintamo zempambano na? Verse 32. Ungakhipha inkanyezi ngesikhathi sazo, uhole ibhele nabantwana balo na? Verse 33.
Uyazazi izimiso zasezulwini, umise ukumisa kwazo emhlabeni na?
Verse 34. Ungaphamisela izwi lakho emafwini, ukuze amanzi amaningi akusibekele na? Verse 35. Ungathuma imbani ukuba ihambe isho kuwe ithi bheka silapha. Verse 36. Ngubani obeka ukuhlakanipha phakathi komuntu? Ngubani onika ukuqonda enhliziyweni na? Verse 37. Ngubani ongabala amafu ngokuhlakanipha? Ngubani ongathulula izimvaba zasezulwini? Verse 38. Lapho uthula uphenduka isigaxa namagabada namathelane na? Verse 39. Uyazingelela ibhubesikazi impango, usuthise iphango lamabhongo. Verse 40. Lapho elale emhumeni yawo, ehlezi esikhundleni eqamekele na? Verse 41. Ngubani olungisela igwababa ukudla kwalo, lapho amaphupho alo ekhala uNkulunkulu ezulazula ngokuswela ukudla na? Jobe 39 verse 1. Uyazi yini isikhathi sokuzalwa kwamagogo, uqaphele ukuzala kwezidluzelakazi na? Verse 2. Ungazibala izinyanga eziziqedayo, uyasazi isikhathi ezizala ngaso na? Verse 3. Ziyakhonkobala, zizala amazinyane azo, zikhiphe okwemihelo yazo. Verse 4. amazinyane azo aqina akhulela endle ayahamba ngabe sabuyela kuzo futhi. Verse 5.
Kubani ovumele imbongolo yasendle ukuba ihambe? Kubani owathukulula izintambo zayo? Verse 6. Engenza ihlane libe yindlu yayo nezwe likaSawuti libe indawo yayo yokuhlala na?
Verse 7. Ihleka umsindo wedolobha ingezwa ukumemeza umshayeli. Verse 8. Okufunyanwe entabeni kuyidlelo layo, ifuna zonke izinto eziluhlaza. Verse 9.
Inyathi yakuthanda ukukhonza, ihlale ebusuku emkhombeni wakho na? Verse 10. Ungayibophela inyathi ngentambo emseleni, ibhuqe izigodi emva kwakho na?
Verse 11. Ungayethemba ngokuba amandla ayo makhulu ushiye umshikashika kwakho kuyo na? Verse 12. Ungakholwa yiyo ukuba ibuyise imbewu yakho ibuthele esibuyeni sakho na?
Verse 13. Amaphiko entshe ayaphaphaza, kepha ngamakhombe nezimpaphe zothando na?
Verse 14. Ngokuba iyashiya amaqanda ayo emhlabathini, iwafudumeze othulini. Verse 15. Iyakhohlwa ukuthi unyawo lungawachoboze nokuthi isilwane sasendle singawanyathela. Verse 16. Iphatha kalukhulu amazinyane ayo kungathi awasiwo awayo, ayinangephe yokuthi umshikashiya wayo ngaba yize. Verse 17. Ngokuba uNkulunkulu wayenza ukuba ikhohlwe ukuhlakanipha, ayabelanga ukuqonda. Verse 18. Lapho indizela phezulu ihleka amahashi nezinkweli zawo. Verse 19. Nguwoni kayihashi amandla alo wembathisile intamo yalo mhlwenga oyephuzelayo na? Verse 20. Ulenze ukuba ligxume njengenkumbi na? Indumo yokutimula kwalo iyesabeka. Verse 21. Liyaphanda egodini, liyesasa ngamandla alo, liyaphuma ukuhlangana nezimpi. Verse 22. Liyahleka ingebhe alisabi, alibuyi phambi kwenkemba. Verse 23. Isambo siyalikhehlezela, nomkhonto okhazimulayo nengcula. Verse 24. Ngolakalwana ngokufutha kwalo liyagwinya umhlabathi, alimi ngokukhala kwecilongo. Verse 25. Ekuzwakaleni kwecilongo lithi, nakho-ke lihogela ukulwa kusekude, nendumo yezinduna nokumemeza kwazo.
Verse 26. Ukhebe uyandiza ngokuqonda kwakho, awelulele ngaseningizimu amaphiko akhe na?
Verse 27. Ukhozi lwenyukela phezulu ngezwi lakho, lwakhe esidleke salo phezulu na? Verse 28. Luhlala esiweni lwakha khona eweni lwedwala eliyinqaba yalo. Verse 29. Lulapho lihlola ukudla kwalo, amehlo alo akubona kusekude.
Verse 30. Amazinyane alo amunca igazi, lapho kukhona abagaziweyo, lukhona nalo.
Jobe 40 verse 1. UJehova wayesemphendula uJobe wathi, verse 2. Osolayo uyakuphikisana nosomandla na, omkhuza uNkulunkulu makaphendule. Verse 3. UJobe wamphendula uJehova wathi, verse 4, bheka, anginto yalutho, ngakuphendula ngokuthini na, ngibeka isandla sami emlonyeni wami. Verse 5, ngikhulumile kanye, angisayukuphendula, yebo kabili kepha angiqhubeki. Verse 6, uJehova esemphendula uJobe esesikhwishikhwishini wathi, verse 7, bopha inkalo zakho njengendoda, ngizakukubuza wena ungazise. Verse 8. Imbala uyachitha kwahlulela kwami ungilahle ukuba ube ngolungileyo na? Verse 9. Unengalo njengonkulunkulu, ungaduma ngezwi elinjengelakhe na? Verse 10. Zihlobise ngobukhosi nangokuphakama, wembathe udumo nenkazimulo. Verse 11. Thulula ukuphuphuma kwentukuthelo yakho, ubheke bonke abazidlayo ubathobise. Verse 12. Bheka bonke abaziphakamisayo ubehlise phansi, unyathela ababe endaweni zabo. Verse 13. Bafihle othulini kanye kanye, ubophe ubuso babo endaweni ethukisiweyo. Verse 14.
khona ngiyakukudumisa nami ngokuthi isandla sakho sokunene singakusindisa.
Verse 15. Ake ubheke uBehemothi engamenza kanye nawe, uyadla utshani njengenkabi. Verse 16. Bheka-ke amandla akhe asezinkalweni zakhe, nezikhwepha zakhe semisipheni yesisu sakhe.
Verse 17. Uqinisa umsila wakhe njengomsedari, imsipha yamathanga akhe yalukene. Verse 18. Amathambo akhe anjengemibhobo yethusi, izimbambo zakhe zinjengemigoqo yensimbi.
Verse 19. Ungowokuqala wezidalwa kaNkulunkulu, ekwenziweni waphiwa inkemba yakhe. Verse 20. Izintaba ziyamvezela ukudla, lapho kuhlala khona ilwane zonke zasendle. Verse 21. Ulala phansi kwesihlahla einomthunzi, ekusitheni kwemhlanga nasemaxhaphozini. Verse 22. Izihlahla ezinomthunzi ziyamsibekela ngomthunzi wazo, imnyezane yasemfuleni yamphahla. Verse 23. Bheka, noma kuphuphuma umfula kethuki, uyaqalaba noma iJordani ligijimela emlonyeni wakhe. Verse 24. Angabanjwa ebhekile, liqhunjuzelwe ikhala lakhe umkhala na.
Jobe 41 verse 1. Ungakhipha uLeviathan ngodobo, ucindezele phansi ulimi lwakhe ngentambo na. Verse 2. Ungafaka igoda lomhlanga ekhaleni lakhe, ubhoboze umhlathi wakhe ngodobo na. Verse 3. Uyakwenza imkhuleko eminingi kuwe, akhulume kuwe amazwi athambileyo na. Verse 4. Uyakwenza isivumelwano nawe ukuba umthathe abe yinceku kuze kube phakade na. Verse 5. Ungadlala naye njengenyoni, umbophele amantombazana akho na. Verse 6. Abathengi bangathengiselana ngaye, bamahlukanise phakathi kwabahwebi na. Verse 7. Ungagcwalisa isikhumba sakhe ngezinhlendla, nekhanda lakhe ngamathatha ezinhlanzi na. Verse 8. Beka isandla sakho kuye, khumbula ukula usayikukuphinda. Verse 9. Beka ithemba lakho liyakhohlisa, nangokumbona nje uyawiswa phansi. Verse 10. Akakho nesibindi sokumvusa, ngubani pho ngema phambi kwami na. Verse 11. Ngubani ongandulele ukuba ngimbuyisele na, konke okuphansi kwezulu kungokwami. Verse 12. Angiyukuthula ngezitho zakhe, nangendaba yamandla akhe, nangesimo sakhe esihle. Verse 13. Ngubani ongakhumula isambatho sakhe esingaphandle, ngubani ongangena phakathi kwemihlathi yakhe emibili na. Verse 14. Izicapha zobuso bakhe ngubani ongazivula na, amazinyo akhe ayesabeka nxazonke. Verse 15. Umhlane wakhe uyizinhla zezihlangu, zinamathelisiwe njengangophawu. Verse 16. Zisondelene esinye kwesinye, kungangeni moya phakathi kwazo. Verse 17. Zinamathelene, zibambelene, azinakwahlukaniswa. Verse 18. Ukutimula kwakhe kubengezela ngokukhanya, amehlo akhe anjengezinkophe zokusa. Verse 19. Emlonyeni wakhe kuphuma izihlanti nezinhlansi zomlilo ziyaqhasha. Verse 20. Emakhaleni akhe kuphuma umusi njengasocweni esibilayo nasemhlangeni eshayo. Verse 21. Ukuphefumula kwakhe kokhela amalahle, nelangabi liphuma emlonyeni wakhe. Verse 22. Entanyeni yakhe kuhlala amandla, nengebhe iyagxuma phambi kwakhe. Verse 23. Amanya enyama yakhe anamathelene, abunjiwe kuye, awanakususwa. Verse 24. Inhliziyo yakhe iqinile njengetshe, yebo iqinile njengetshe lokusila elingaphansi. Verse 25. Ekuvukeni kwakhe abanamandla, bayesaba, ngenxa yevuso baphela amandla. Verse 26. Noma inkemba ifinyelela kuye, ayinakusiza, noma umkhonto nomcibisholo nengcula. Verse 27. Insimbi uyishaya utshani, nethusi ibunga. Verse 28. Umcibisholo awunakumxosha, amatshe endwayimane aphenduka amabibi kuye. Verse 29. Izagila uzishaya amabibi, uyahleka ukugunquza kwengcula. Verse 30. Ingaphansi lakhe linjengezindengezi ezibukhali, uyenaba njengesibhuqo odakeni. Verse 31. Wenza inzulu ibile njengekhanzi, wenza ulwandle lufane nomfuma wamafutha. Verse 32. Wenza umgudu ukhazimule emva kwakhe, kungathi untwa lungwevu. Verse 33. Emhlabeni akukho okufana naye, owenziwa abe ngongesabiyo. Verse 34. Ubona konke okuphakemeyo, uyinkosi phezu kwabo bonke abantwana bokuzikhukhumeza. Job 42, verse 1. UJob wayesemphendula uJehova wathi, verse 2. Ngiyazi ukuthi ungenza konke, alinakuvinjwa icebo lakho. Verse 3. Ngubani ositheza izeluleko engenakwazi na? Ngikhulumile lokho ngingakuqondanga, izimangaliso ezinkulu kunami ebengingazazi. Verse 4. Ake ungizwe, ukhulume mina, ngiyakukubuza wena ungazise. Verse 5. Ngangizwile ngawe ngokuzwa kwezindlebe, kepha manje iso lami liyakubona. Verse 6. Ngalokho ngiyazinenga, ngizisole othulini nasemlotheni. Verse 7. Kwathi lapho uJehova esekhulumile lawo mazwi kuJobe, uJehova wathi ku-Elifasi umThemani, intukuthelo yami iyavuthela wena nabangane bakho ababili ngokuba anikhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. Verse 8. Ngalokho zithatheleni izinkunzi ezisikhombisa nezinqama ezisikhombisa niye encekwini yami uJobe, nizinikelele ngazo zibe ngumnikelo wokushiswa. UJobe inceku yami uyakunikhulekela, ngoba uma ngivuma ubuso bakhe angiyukwenza kinjengobula benu lokhu ningakhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. Verse 9. Base behamba u-Elifasi umThemani noBilidadi umShuhi noSofari umNahama, benza njengokukhuluma kukaJehova kubo. UJehova wavuma-ke ubuso bukaJobe. Verse 10. UJehova wambuyisa uJobe ekuhluphekeni lapho ekhulekela abangane bakhe, wenezela kukho konke uJobe ayenakho ngokukuphinda kabili. Verse 11. Kwase kufika kuye bonke abafowabo nabo bonke odadewabo nabo bonke ababazana naye ngaphambili, badla endlini yakhe, bamkhalela, bamduduza ngakho konke okuba uJehova amehlisele khona. Ilona lo wamnika uhlamvu lwemali necici legolide. Verse 12. Kanjalo Jehova wabusisa ukugcina kukaJobe kunokuqala kwakhe. Waba nezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi nane, namakamele ayizinkulungwane eziyisithupha, namabhanga ayinkulungwane ezinkabi, nezimbongolo zezinsikazi eziyinkulungwane. Verse 13. Wayenamadodana ayisikhombisa namadodakazi amathathu. Verse 14. Wabiza igama leyokuqala ngokuthi uJemima, negama lesibili ngokuthi uKesiya, negama lesithathu ngokuthi uKereni Hapruki. Verse 15. Ezweni lonke akufunyanwanga abesifazane abahle njengamadodakazi kaJobe, uyise wabanika ifa phakathi kwabanewabo. Verse 16. Emva kwalokho uJobe wayesekhona iminyaka eyikhulu namashumi amane, wabona amadodana akhe namadodana amadodana akhe kwaze kwaba izizukulwane ezine. Verse 17. Wafa-ke uJobe esemdala esanelisiwe izinsuku.